Ngiyabonga mfowethu asebesile ukusimile umzuzwana nje manje senzele umkhuleko manje namakhanda ethu ekhotheme sikhona yini isicelo esikhulunyiwe noma saziwa ngokuphakanyiswa nje kwesandla sakho uma nje uphakamisa isandla sakho kanjalo kunjalo bamba isicelo sakho nje manje
Our heavenly Father we are approaching thee
Baba wethu osezulwini sisondela kuwe futhi ngalezi zicelo izandla zabo baziphakamisele emoyeni futhi badinga kulokhu kusa Nkosi ngezinto eziningi Wena uyazi ukuthi bacabangani enhlizweni yabo ngoba uyizwi nezwi lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo Futhi ngikhuleka kuwe uNkulunkulu onomusa omkhulu ukuthi uzophendula ngamunye wabo ngokwezidingo zabo ngokwazi lokhu ukuthi uzokwenza njengokukholwa kwabo siphe ukukholwa njengoba sikhuluma izwi lakho ngeNkosi kwangathi lingaletha ukukholwa kubo Ngisize kuba ngikhulume izwi lakho ngokuba izwi lakho liqiniso ukuze lilethe ukukholwa ukunikeza impendulo kulezi zicelo bese kuthi ke kungahle kube nabanye lapha Nkosi obekade esuke wazulazula kuleyo ndlela eyingcingo engahambi eqinisweni lendlela siyakhuleka baba ukuthi into ethize izokwenziwa namhlanje futhi yaziswe ukuthi bazoza ngokusheshsha babuyele ku yondlela yezinyawo yenhlanganyelo futhi noKristu izinsuku zikhula ziba late ububi bumacala onke kukhona ubuwa okukhulu futhi siyakhuleka baba ukuthi uzozazisa wena uqobo kithi namhlanje ngokuphilisa abagulayo phakathi kwethu wenza izimangaliso akusikho ukuthi uzofanele ukwenze Nkosi ukuba usazise ukuthi unguNkulunkulu kodwa ngoba wethembisa ukukwenza futhi siyazi ukuthi uzosipha izithembiso zakho uma kuphela sizo zikholwa futhi sazi ukuthi ziqinisile sicela lo musa omningi egameni lika Jesu Christu amen ningahlala phansi bengithatha nje umzuzwana ukuba ngifunde ezinye zezicelo zibekwe lapha kunezimbili noma ezintathu esinye sazo isicelo somkhuleko kusobala kunamaduka amaningi abekwe lapha esingakujabulela ukukhulekela phezu kwawo esikhashaneni esincane nje uma sizwa ukuthi ubukhona bukamoya ongcwele busesiqongweni sabo ileyo nkathi engizama ukukhuleka ngayo phezu kwalokhu uma yonke inhlangano yebandla yonke igcotshwe ngobukhona bakhe Sikholisa kakhulu ukukhathaza sibe nabaningi kakhulu abamile futhi kungenandawo yabo ukuba bahlale phansi nalolu usuku lwesimo sezulu esishisayo kuso impela esiqongo saso sokufudumala sinamapercent ecishe ayikhulu omswakama nezinga cishe eliyikhulu ngakho kunamathela kakhulu futhi kuyashisa futhi ngikhiphe kulokhu ukusa okwezinkonzo zokuphilisa noma akusikho isizathu sokuba ngenze leyo nkonzo yokuphilisa ngoba ngifaka ukukholwa kwami kulokho akwethembisa niyabona manje ngeke ngasho ukuthi uzokwenza kodwa ngiyakholwa emva kokuzwa izwi lakhe nokwesekela ukukholwa kwethu phezu kwalokho akwethembisile khona-ke sinelungelo lokubiza izithembiso zakhe zokuphilisa lisa njengoba nje senza ezithembisweni zakhe zinsindiso lezi zicelo ezithi azibembili angazi noma ngabe banazo iziqophi ezenziwayo namanje zalokhu noma cha kungakho kungakuhle awu mkagele kulungile kowangaphandle umphakathi ukuba uzwe lokhu isicelo uprofethile yini ukuthi kuzoba nesigidi samanikro esibulawayo noma ukumemezelile yini nje ukuthi kuzoba nalokhu ukwenzeka na manje niyabo bengihlala njalo nginicela ukuba nikuqaphele enikulalelayo niyabo unokuningi kakhulu okwakho ukuthi kuhlangothi lomuntu nje kodwa njalo uma kunento ethize eyenzekayo iyokhuluma kungu-isho kanje inkosi ngisho nasemibonweni kumbe noma yini imibono emsamo ezethamelini uzenzela wena lokho akusuye uNkulunkulu nguwe niyabo uNkulunkulu akawuvezi lo mbono uzenzela wena lokho ngokukholwa kwakho esiphiweni sobuNkulunkulu njengowesifazane wathinta ingubo yakhe wayengamazi ukuthi wayengubani noma yini eyayingalungile kuye kodwa wazenzela yena lokho niyabo manje lowo kwakungesuye u-isho kanje inkosi kwakungu isho kanje inkosi ngenkathi uJesu ekhuluma ephendula futhi wamtshela ukuthi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile kodwa niyabo ufanele ubhekisise qhabo bengikhuluma nje ngoMartin Luther King ngalenhlekelele enkulu abanayo eningizimu nababantu abangamakhaladi ngathi uma labo bantu babezigqila bengiyothatha ibandla lami futhi ngiye eningizimu ukuba ngibasize labo bantu baphume ebugqilini impela bengiyokwenza ngoba umuntu wenza izigqila hhayi uNkulunkulu sonke singabe igazi linye sonke sivela emthini owodwa nalokho kwakuvela ku-Adamu uNkulunkulu ngagazi linye wenze izizwe zonke futhi noma ngabe thina imibala yethu insundu noma imnyama noma iphuzi noma ibomvu kumbe noma kungahle kube yini sonke sizidalwa zikaSomandla niyabo futhi akufanele kube khona nayimiphi imehluko kithi umbuzo phansi lapho ongukuthi ukwehlukaniswa kwesikole manje ngangilapho ezibhelwini zokuqala futhi ngakuzwa futhi ngazi ngengikhuluma ngakho abantu abangamakhaladi unezikole ezinhle ngezinye izikhathi ezingcono kakhulu kunezinye izikole futhi isibonelo nje eStreetport banezikole ezinhle kunoma esabamhlophe sinjalo kodwa ngumqondo omunye umuntu ebagqugquzela ukuthi bafanele bahambe futhi bazixubanise endawonye okungukuthi ngicabanga ukuthi lokho kungakuhle kodwa inqobo nje uma abantu bekubhikishela lawo bantu bangaseningizimu manje-ke kwenza mehluko muni empeleni na futhi ngicabanga ukuthi uMartin Luther King ugqugquzelwa ngobukhomanisi obuzoholela cishe abantu abayisigidi ogibeni lokufa uqobo niyabo angisho ukuthi inkosi yangitshela lokho ngiyakholwa niyabo futhi ngikholwa ukuthi akufanele kwenziwe ngicabanga ukuthi abantu bafanele babe ngamaKristu futhi bazisane omunye nomunye njengabafowabo futhi kodwa ngicabanga ukuthi ngoba nje le-United States lohulumeni manje ungitshela ukuthi ngeke ngisho ngasayina isheke elinikwa mina qobo lwami niyabo lawo ngamalungelo angokomthethosisekelo engiphucwa wona kodwa yini engingayenza ngakho na ukuqhubeka nje yilokho kuphela niyabo futhi kufanele kuhambe kwedlule kwenye inqubo ngaphambi kokuba mina njenge sakhamuzi sase-United States ngikwazi ukukhesha isheke lizofanele ledlule kuleli bandla ngeke ngalikhesha niyabo futhi lokho akulungile lokho akusikho okomthethosisekelo kodwa yini engingayenza ngakho na akukho lutho lo mqoqi wentela ezansi lapha nguye owangitshela ukuthi ngangingeke ngakwenza ngakho awu nakho uma kuyikho kuthiwani ngakho kuyeke kanjalo nje ngicabanga ukuthi kufanele kube into efanayo ukuthi abafowethu nodadewethu abangamakhaladi eningizimu bebengafanele ukuphakama bahlome bamelane nabazalwane babo nezinto njengokuba phezu kwento encane kangako enjengaleyo hey kwenza mehluko muni uma uya esikoleni kuphi noma ini na. Ngibone inenekazi elikahle likhaladi ngalokho kusa ngenkathi aye nokuvukelana lapho eShreveport futhi kwakungumfundisi oyikhaladi elidala owayelokhu etshela abantu ababu telwe impi wathi ake ngikhulume kubo futhi ngakho wayindoda endala emesabayo uNkulunkulu futhi wasukuma lapho wayesethi angaze ngibe namahloni ngebala lami wathi umenzi wami wangenza ngaba yilokho engiyikho futhi angaze ngibe namahloni ngakho kodwa kuze kwaba kulokho ukusa kodwa wathi uma nginibona abantu bakithi niziphatha kanje wathi khona ke nginamahloni ngokuba indoda ayikhalathi kwakukhona ababuthelwe impi ababizwayo bampongolozela ukuba ahlale phansi ngakho elinye elikahle elifundile inenekazi eliyikhaladi elibukeka kahle lasukuma linobuhlakani hey elinobukhulu lati into yokuqala angifuni ukuba abantwana bami bafundiswe ngowesifazane ongumlungu bathi ngani lati ngenxa yokuthi akayi kuba khathalela abantwana bami ukuthi okwami uthisha oyikhalathi ubeye ubakhathalela lase lithi bukani izikole zethu ngapha nimpungolozela ini lati sinamadamu okubhukuda nayo yonke into ezikoleni zethu futhi abanakho ngapho lati manje nina abantu nimpongolozela ini futhi bali impongolozela kuba lihlale phansi niyabo kuguguzelwa into engalungile niyabo bonani bona lawo bantu futhi yingalezo sizathu ngisho lokho kungesikho ukuthi kukhona noma isiphi isiphi isiprofeto esimayelana nakho anginalutho ngakho oluvela enkosini futhi qinisekani manje uma ngisho noma yini evela enkosini enjengale ukuba nginitshele njalo ku ngiyakhuluma manje kodwa uma ikhuluma ngithi akusimi ngisho kanje inkosi futhi ngeke ngakusho ize ingitshele bengingaba nephutha ngakho konke emcabangweni wami ngoMartin Luther King angazi ngeke ngasho lowo ngumbono wami nje noma yini equbula inkathazo yilokho okufanele kube njalo ngezinsuku zokugcina futhi konke kukuzelwa nguSathane ukuhlakaza inhlanganisela yethu yamazwe aziphetheyo phansi kombuso omunye nanoma yini esinayo noma yini equbuka kanjalo ngakho ngingowalabo bantu ezansi lapho ningacabangi neze ukuthi anginjalo ngingowenkululeko nowayo yonke into kodwa abantu akanaso leso simo phansi kwamanje kodwa okuzokwenza ngikholwa ukuthi kuzoqala omunye umbhedukazwe uma umuntu mumbe engakumisi nabo ngamakhomanisi esebenza phakathi kwalabo bantu ngangisi Afrika ngenkathi benze into efanayo nabo futhi ngiyazi kwakunamakhomanisi angena lapho etshela labo bantu abangamakhalathi oh nilokhu lokho noma okunye nilokhu lokho noma okunye nento yokuqala niyazi kwabangela izinkulungwane zabo ukuba zibulawe futhi bafinyelela kuphi na ndawo niyabo ndawo futhi ngiyayithanda impilo yobuntu asikhonze inkosi umbuso wethu uphezulu akukho lutho ngalento lapha inqobo nje uma sidla siphuze futhi singaba nakho yini enye enifunayo nani yabo ngakho ngiyazi ukuthi bekungaba yini ngiyaqonda ukuthi nje kubangela inkathazo manje omunye umbuzo ulapha uJohane umbhaphathizi ngenkathi ehlangana noJesu uyabo washo lona ukuthi kanjalo kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke kwakuchazani na Hawu ngikhumbula uDokotela Roy Davis umngani wami oqondene nami owangibhaphathiza isikhathi kuphela engake ngabhaphathiswa ngaso futhi wathi uJohane wayechaza ngiyakukhumbula lokhu esikoleni sabo wathi uJohane wayazi ukuthi wayengakazi abhaphathizwe qobo lwakhe ngakho uJesu uJohane wavumela uJesu ukuba ambhaphathize awu lokho ngiyehluka kudokotela omkhulu lapho kungasikho ukuphikisana kodwa ngenxa yeqiniso ngingahle ngisho lokhu qhabo kwakunendoda amabili abaholi ababili behora uMesiya nomprofethi wakhe bahlangana emanzini manje khumbulani uJohane wayengabhaphathizeli kukho ukuthethelelwa kwezono kodwa kukho ukuphenduka kungesikho ukuthethelelwa kwezono ngoba umnikelo wawungakenziwa nokho yabo kwakungekho mhlatshelo nomhlatshelo uza kuye emanzini manje qaphelani uJohane ebheka phezulu futhi ebona uJesu wathi yimi engiswela ukubhaphathizwa nguwe futhi uzelani kimi na uJesu wathi vuma kalokhu okungukuthi kwakuyikho vuma kalokhu ngokuba kusifanele noma kufanele thina ukugcwalisa kulunga konke kwase kuthi-ke uJohane engumprofethi ozwi lenkosi liza kuye liza kuphela kumprofethi uJohane engumprofethi waqonda ukuthi lowo kwakungumhlatshelo futhi ngokomthetho ukuthi umhlatshelo wawufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulwe futhi yingaleso sizathu ambhaphathiza niyabo wathi kanjalo kusifanele ukugcwalisa okulunga konke umhlatshelo ayeyiwo ufanele ugezwe emcengezini ngaphambi kokuba wethulelwe umhlatshelo noJesu wayengumhlatshelo noJohane wayekwazi futhi wayazi ukuthi ufanele agezwe ngaphambi kokuba ethulwe kwase kuthi-ke masinya kamuva wethulwa emphakathini ukuba avivinywe futhi wayengumhlatshelo wayo yonke impilo yesintu inkosi ikubusise manje sizoba nomlayezo omfishane omncane futhi sethemba inkosi ukuthi izosipha izibusiso zayo manje mhlawumbe uma ngibuya ngihamba kuleli viki elizayo ukuthatha abantwanyana baye eholidini elincane phezulu emagqumeni bese kuthi-ke uma ngibuya ngesikhathi sifuna ukukhuluma ngesonto elizayo ekuseni uma kuvumeka kuNkulunkulu nakumelusi lapha sizonazisa ngaleli viki ngokuqhubeka nina eningaphandle kwedolobha ngendlela yencwadi ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi ngempela kungani sikholwa izinto esizikholwayo ngoKristu kungani kufanele kube ngalendlela futhi kungeke kwaba ngenye indlela niyabo futhi sikufakazise ngemibhalo manje uma inkosi ithanda uma ngingakwenzi ngizozama ukunibona ngalobu busika noma ngehlobo elizayo okukodwa uma sibuya uma inkosi ilibala sibuyela manje ekhaya e-Arizona ukuze sikwazi ukufaka abantwana esikoleni manje kulokhu ukusa nje ngaphambi kokuba kube ngumkhuleko wabagulayo sizofunda amanye ezwi likaNkulunkulu okungukuthi siyazi ukuthi ngaphandle kwalelizwi akunakwenzeka akukho okungenziwa futhi yizwi kuphela elingaveza lezi zibusiso esizicelela abagulayo nabadingayo futhi ngifuna ukufunda amanye manje kuPetru wokuqala isahluko sesihlanu ngiqale ngevesi lokuqala bese kuba-ke sencwadini yamaHebheru ngifuna ukufunda amaHebheru esibili elesibili kuya kwelesine ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo nofakazi wentlupheko ezikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambulwa ngithi
feed the flock of God which is among you take the oversight
yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu niwubonise kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamafa kaNkulunkulu kodwa nibe yizibonelo zomhlambi kuyakuthi nxa esebonakaliswa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboniyo ngokunjalo ninabasha thobelani amalunga kepha nonke yembathani ukuthobeka nithobelane futhi ningembathi nambathe ukuthobeka ngokuba uNkulunkulu umelane nabazidlayo kepha abathobekileyo ubapha umusa. Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela.
KumaHebheru
sahluko sesibili sifunda la mazwi: manje ngidonsela ukunikezela indikimba ukuphonsa inkathazo yenu. Indikimba yami ingukuthi uyakhathalela, niyakhathalela na? Ngifuna ukufunda le ngxenye manje nisaphenya kumaHebheru sibili ukuze nibone incazelo yangempela yala mazwi ukuthi ayini, ukuthi le ndikimba ichazani. Ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo, funa mhlawumbe sikhukhulwe, ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka nakho konke kuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo. Thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okukhulu kangaka okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo? UNkulunkulu futhi efakaza na kanye nabo ngezibonakaliso nezimangaliso namisebenzi yamandla ezinhlobonhlobo nangokwabelwa kukamoya ongcwele ngokwentando yakhe. Ngifuna ukusebenzisa indaba lapha yokuthi uyakhathalela futhi niyakwenza na? Ngenkathi elapha emhlabeni wayebakhathalela abantu, umcabango wakho uvuka emkondweni wami ngaphambi nje kokuba ngikhulume noma ngikhulekele abagulayo, ngingazi nje ukuthi hloboluni lomugqa umkhuleko esizoba nalo. Kuqala nokusondela kulokhu, izethameli zifanele zigcotshwe ngokukholwa. Nina uma ningenakho ukukholwa, khona-ke akukho sisidingo sokuza ngisho ukuba nizokhulekelwa, ngoba kuzothatha ukukholwa kwenu nokukholwa kwami ndawonye. Ukukholwa kwami ukuba ngimkholwe, ukukholwa kwenu ukuba nimkholwe. Ngakho asikukhohlwa lokhu manje njengoba ngihambi sana, sizofanele sibe nento ethize ngokusobala enobufakazi obubonakalayo. Ngiqonde lokho esingasekela ukukholwa kwethu phezu kwalokho esizama ukukwenza. Imbangela uma umuntu esondela kunoma yini afuna ukuyenza ngaphandle kokukholwa okwenele ubophezelekile ukuba abe yisihluleki. Kodwa uma engasondela kukho ngokukholwa okwenele, khona-ke ubophezelekile ukuba aphumelele uma uhambisana nentando kaNkulunkulu nenhloso ukukwenza. Manje bengicabanga ngaye ekhathalela izolo kusihlwa ngandlela thize ngokuxakile, ngiholwe ngumoya ongcwele ngenkathi bengilindele abanye abafo ukuba beze bazosiza umfowethu Wood ukuba abamise inqola edonswayo abeyakhile kwingemumva le-truck yakhe. Angazanga ukuthi kungani bengizama ukuthola umngane wami olungileyo umfowethu Evans. Ngase ngihamba ngaqala ukwenyuka ngomgwaqo omkhulu okungukuthi umkami nomndeni behlezi emumva lapha, ukwazi kuyiqiniso. Futhi ngandlela thize ngokuqakile ngijikile, ngase ngibuyela endaweni ihhotela labashayeli abahamba ngezimoto. Futhi kuyichuchumise kanjani inhliziyo yami ubona abaningi kangaka babangani bami bebuthene lapho cishe esikhathini esimizuzu emibili, kwaze kwavimba indlela yezinyawo, izimoto azabe zisakwazi ukwedlula. Abangani bangempela nje beshayela amakhulu amamayela bevela eGeorgia naseTennessee naseAlabama namacala onke nje ukuzwa inkonzo. Manje ke lo mcabango ufike emqondweni wami. Manje ke ngifanele ngithini kulabo bantu ngazi ukuthi ngosuku lokwahlulelwa ngiyodingeka ngiphendule ngalokho engibatshela khona na futhi nami ngingumthandi walokhu ukuphila okukhulu okuzayo futhi ngifuna ukuba lapho. Kwase kuthi ke ngokuqakile ngaya endaweni lapho engenze khona ijika eliyinqaba esikhundleni sokujika ngapho nginyuka ukuba ngenze ijika amalambu akhanyise izithandani ezithandekayo ngaphandle amaninikazi amabili asemasha akahle ebengisanda kuwashadisa nje nabefundisi ababili abasebasha abakahle futhi uSathane emva kokuba esebone umfundisi omunye wabo inkonzo yakhe ihlelwa futhi wathatha ukuphila kwesithandwa khona lapha leli altar bahamba ngokujabula eholidini labo labasanda kushada nesitha sagxumela lensizwa futhi ngisho lokhu ukuzwakalisa engikushoyo uyakhathalela na ngandlela thize ngokukholwa okungemthathe uqhabo bajika base bebuyela lapha bazi ukuthi emva kokuba base bengaleya empumalanga lapha ndawo eholidini labo labasanda kushada babuya futhi ubehlezi elindile ngase ngingena ekahle insizwa ebukekayo umkayo ehlezi ngaphandle ekhala yena nesithandwa sabo esincane nenye indoda nomunye umfowethu beza begijima ongumngane walensizwa ethi umfowethu Branham kwenzeke ukuthi nokuthi ngaya lapho futhi ngabona lensizwa ebukekayo ihlezi lapho nje isesiqongweni sokuphila kwayo umholi wezinsizwa ihlezi lapho noSathane wayibopha ayizange ikaphele kodwa ngathatha isandla sami sokunxele ukuba ngiqhawulane nesandla sayo esokudla ukuba ngibone uma isifo esithize sihluphile kodwa kwakungekho nkomba yokudikiza ngiphuma ngqo ekamelweni ekukhulekeni nasekuzileni futhi ngilindele enkosini ugcobo lukamoya ongcwele lwalulapho futhi yingakho wasihola niyabo kwase kuthi-ke ngibona leli thunzi lobumnyama phezu kwayo angizange ngikusho engangikwenza kodwa ngaphansi kwesikhathi semizuzwana ethi ayibe mibili kwakungasekho konke ukubanda kwezandla zayo kwase kusukile yayimemeza futhi idumisa uNkulunkulu imizuzu embalwa ukuzithola yona futhi lapha bahlezi khona lapha kulokhu ukusa behlezi ezethamelini niyabona ukuthi uSathane wayezama kanjani ukuphatha kabi leyo nsizwa ngokubhekisela kuyo ngokunye ukuzenyeza ukuba kubuye kwakheke umoya ongcwele owawukwazi futhi ngikubone ngombono wenkosi kodwa uNkulunkulu wayikhathalela leyo ndoda uNkulunkulu wamkhathalela lowo mfana osemncane kufika nje emizuzwaneni embalo edlule ininikazi ngilibona lihlezi lapha esikhaleni sezihlalo lingenakho nje lizitholele isihlalo ngenye indlela lase lihlala phansi lathi iminyaka eyisiyagalolunye umfowethu Branham ngizame ukukuthola lase lithi ngishisekele kakhulu ngilapha kuleyithi futhi angikwazanga ngisho nokuthola ikhadi lomkhuleko ukuba ngibe semqini uBilly kusobala kuyizinhlelo zakhe ukubona ukuthi angikhathazwa angenise angikhiphe ningazizwa lukhuni ngoBilly uyalwa ilesi sigungu sabaphatheli ukuba enze lokho futhi uma engenzanga bengingekwazi ukufinyelela emgqeni womkhuleko ngingene lapha niyaqonda lokho niyabo uzofanele kube nenqubo kunoma ikuphi esikwenzayo sifanele sibe nayo niyabo kodwa yena ethi woza babayi shesha lokhu inenikazi lahlehla laselithi mfowethu Branham izwi nje nawe limi lapho umbono wabhobokela phezu kwale ntombi ebukeka ikahle futhi ibona ukuthi inhliziyo yayo yayithwele futhi yayizama ukusebenzela ukuziphilisa futhi into enkulu yenzeka emumva le ngesikhathi sabazali bayo eyayibangelele into enkulu ukuba yenzeke kuyo nenkosi uJesu yayimbula futhi yabonisa ukuthi kwakuyini futhi lapho ngesikhathi esingumzuzwana yakususa kowesifazane wayehamba-hamba ethokoza futhi manje uhlezi lapho ezethameleni kanye nathi manje ethokoza ngezinyembezi njengoba esula izinyembezi emehlweni akhe manje azi ukuthi iqiniso lento laziswa futhi lokho ini lowesifazane omncane ogula ngemizwa bandla owayenokwethuka okukhulu wayengazi ukuthi enzenjani ngaye uqobo futhi ecabanga ukuthi wayengasekho futhi kwakungekho umoya ongcwele nalolu usuku lwakhe lokugcina wayezame iminyaka eyisishiyagalolunye futhi wayesethi akabe sekupheleni kokulahlekelwa yithemba unkulunkulu wamkhathalela lowo wesifazane omncane ongakhathalelwa muntu niyabo isikhathi esinjepho uyakhathalela ngenkathi eselapha emhlabeni njengoba ngisho wayebakhathalela abantu kakhulu waze waphilisa abagulayo babo waduduza izinhliziyo zabo wabatshela ngendawo yalapho ayezoya khona futhi abalungiselele futhi wayezobuya futhi ukuba abemukele kuye uqobo wayebakhathalela futhi qaphelani wayekhathalela kakhulu kwaze kwathi ngenkathi wayazi ukuthi ufanele amuke ukuze alethe lento enkulu kithi wathi angikunishiya nizintandane kodwa ngiyothumela umoya ongcwele futhi uyoqhuba ukukhathalela kwami ngani aze abuye akekho okhathalela njengoJesu azi ukuthi umzimba wakhe njengomphristi omkhulu emsebenzini wokulamulela awenza manje lowo mzimba ufanele ube sebukhoneni bukaNkulunkulu ngezikhathi zonke enzele ukunxusela ukuthi uNkulunkulu angasibone isono sesoni ubona kuphela igazi lendodana yakhe uqobo futhi azi lokho wathumela umoya ongcwele wabuya ukuqhubeka ukududuza abantu bakhe uyakhathalela na impela uyakhathalela manje wayezoqhubeka ukuba akhathalele abantu bakhe lapha emhlabeni ngendlela efanayo abakhathalela ngayo ngenkathi eselapha ngoba washo kuJohane ongcwele isahluko seshumi nanhlanu uma nifuna ukwenza nginamanothi abekwe lapha nale mibhalo engiyithathisela kuyo uJohane ongcwele weshumi nanhlanu elamashumi amabili nesithupha nelamashumi amabili nesikhombisa ngibona abaningi benu beyibhala phansi imibhalo ngakho ngingathathisela kulokhu uma ningakwazi izikhathi eziningi embhalweni ngiwubhala phansi umbhalo khona-ke ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani ukususela lapha ngoba njalo usezwini lenkosi niyabo wathi nxa umoya ongcwele esefikile ubaba ayezomthuma egameni lakhe wayezofakaza ngaye ngamanye amazwi wayezokwenza into efanayo ayenzayo umoya ongcwele esebenza ngetabernakele ayelingcwelisile uyokwenza into efanayo ayenzayo manje lokho bekufanele kusenzeleni nje khona-ke siyazi ukuthi phakathi kwethu ngo namhlanje sinenkosi uJesu ofanayo oduduzanayo esesimweni sikamoya ongcwele esinye isikhundla uNkulunkulu uqobo lwakhe asebenza kuso wayeyinduduzo ku-Israyeli ngenkathi babengabuka phezulu futhi babona intsika yomlilo futhi bezwe umprofethi ekhuluma amazwi elaliqinisile noNkulunkulu aliqinisekise leyo kwakuyinduduzo yabo wayeyinduduzo ngenkathi elapha emhlabeni njengomuntu uNkulunkulu enziwe inyama uNkulunkulu ezimele uqobo lwakhe futhi ezizwakalisa uqobo lwakhe ngomuntu uKristu Jesu owethembisa ukuthi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza Futhi ngiyakubaba futhi ngizothuma umoya ongcwele abuye ozoba yimi esimweni sikamoya futhi ngiyakuba nani futhi ngihlale kini nezinto ezifanayo impela engizenze lapha umoya ongcwele uzozenza futhi ngegama lami nxa efika nabo yingakho athi ukukhuluma ngokumelana nalokho manje emva kokuba ukubuyisana sekuvele kwenziwe kwakuyisono esingenakuthethelelwa ukuhlambalaza umoya ongcwele futhi wayezokwenza ngendlela efanayo ukuze sizokwazi noma ngabe kwakuyinduduzo ngeso lokubuka lasemhlabeni noma ngabe besiyokwazi ukuthi kwakuyinduduzo evela komunye umuntu osemdala abebesigaqa ngezingalo zabo bese besisingatha kancane futhi basenze sizizwe sikahle noma elinye igama lesayente ezenkolo lehlelo ebeliyuthi manje usunguwethu futhi sinakho futhi ungabi ngowa noma yibaphi babo ngoba abanakho wakwenza lokhu ngokuqiniseke ngokuqondile niyabo uyokhuluma egameni lami imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza nxa ephezu kwenu niyabo uyoduduza ngendlela efanayo ngokuthethelela zonke izono zethu ephilisa zonke izigulo zethu futhi ekhuluma kithi ngenduduzo yombuso ozayo niyabo ezifakazela uqobo lwakhe phakathi kwethu njengoba uNkulunkulu wazifakazela uqobo lwakhe phakathi kwethu ngoJesu Kristu futhi kuTimoteyu wokuqala sesithathe eleshumi nesithupha kulotshiwe ngalendlela yazi uNkulunkulu kuvumiwe ukuthi siyaqonda ukuthi inkulu impihlakale ukukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakalisa enyameni sabona uNkulunkulu enyameni leyo kwakuyinduduzo kaNkulunkulu ukwazi ukuthi ufika kakhulu ngangokuthi wasikhathalela uze abe ngomunye wethu uNkulunkulu wabonakalisa enyameni kungesuye nje omunye umuntu kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe futhi manje ukukwenza esinye isinyathelo sisondele kakhudlwana uthumele umoya ongcwele ukuba akhathalele izinduduzo zethu futhi uhlala kithi oh uyakhathalela manje sifanele siqhubekele kwenye ingcenye yombhalo lapha noma omunye umcabango ukwesekela lokhu ngaphambi kokuba ngihambe ngisho lokhu wonke umuntu akanayo lo mduduzi bona abanayo ngakho isizathu bengenayo ingoba abayivumi ingeyabo kodwa abayivumi manje ngithemba ukuthi ningaba kamoya ngokwenele ukufunda engikushoyo niyabo ngikhuluma eqenjini labantu elizokhulekelwa emizuzwini embalwa futhi sinale nduduzo kumoya ongcwele othunyelwa ukuba ngumduduzi kodwa bonke abantu abayi kukwemukela lokho abakholelwa kukho niyabo bona ukuze benze lokho khona-ke baqoqa induduzo yabo kwelinye icebo elithize noma ezinye izindlela ezithize uma bengamvumi umduduzi ohlinzekwe nguNkulunkulu khona-ke bazodingeka bathole omunye umduduzi othize niyabo ngoba ungeke waphila ngaphandle kwento ethize ukuba uyiphilele futhi ngithemba ukuthi ngamunye wenu uyakuthola lokho ikakhulukazi nina bantu ozokhulekelwa ongaduduzekile kakhulu kulokhu ukusa mhlawumbe ngezinkathazo odokotela abangezithinte futhi siyakholwa ukuthi odokotela basiza abantu ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphilisa ngomuthi uNkulunkulu uphilisa ngesejari uNkulunkulu uphilisa ngokuqonda uNkulunkulu uphilisa ngothando uthando oluncane nje luhamba indlela ende ake omunye umuntu aphatheke kabi ngakho konke futhi nje ubakhombise ukuthi uyabakhathalela uyabo uNkulunkulu uphilisa ngothando uNkulunkulu uphilisa ngomkhuleko uNkulunkulu uphilisa ngezimangaliso uNkulunkulu uphilisa ngezwi lakhe uNkulunkulu uyaphilisa noma ngabe mthombo muni uNkulunkulu uphilisa ngawo uNkulunkulu ophilisayo ngokuba wathi ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. Ngakho konke okwakho kufanele kusebenzelane nendoda ezinkonzweni ezehlukene ifanele isebenze ndawonye yenzele lokho nabo. Manje kodwa abakwenzi ngoba ngezinye izikhathi bayenqatshelwa ukuthatha izimo ezithize phezu kwezwi likaNkulunkulu ngoba amahlelo abo athize alibavumeli ukuba benze lokho. Kodwa lokho akulimisi iqiniso, kuyafana nje uNkulunkulu ubeka nokuphilisa ngokufanayo nje. Ngakho bazama ukudonsa induduzo kwamanye amacebo athize. Asikhube kuqala ngomphefumulo. Sithola ukuthi abantu abaningi bazama ukuthola induduzo ngokuphuza. Niyazi, sinesisho esaziwa kahle kakhulu phakathi kwethu namhlanje ukuthi abefundisi abaningi bayaphuza ngesinye isikhathi ngaphambi kokuba baye epulpiti, bathatha utshwala obunzima bokudakisana. Bekwaziwa ukubona abefundisi emsamo bediyazela ngisho bephansi kophuzo oludakisayo. Nalokho bekungafanele kube njalo, akufanele kube njalo. Yingoba izikhathi eziningi singahle sigqeke indoda nxa mhlawumbe besingafanele sikwenze lokho, besifanele sithole emumva ukuthi yini inkathazo. Abaningi babo baphenduka ophuzweni futhi siyathola uma bekuleso simo kuyihlazo nento edumazayo. Kodwa akusiyo into edumazayo kunoma bekungaba yiyo ngokuqamba amanga, ukweba noma ukukhanukela besifazane kumbe noma yiphi enye into esemiyalelweni yabo. Futhi mhlawumbe indoda izalwa inenkanuko enkulu futhi ibona laba abahlubula izingubo besimanje esitaladini futhi isenkathazweni njalo njalo. Niyabo, yona lokho indoda izalwa ikanjalo. Manje elifanele ikwenze umfundisi ophuzayo noma owesifazane obhemayo noma lokho egqoka izingubo ezinganasimilo ezama ukuzidonsela induduzo esukela ekuhlanganisweni kahle ukuthi ufuna ukubangela indoda ukuba imbuke. Asikho esiye isizathu, usesebuhlanyeni ingxenye. Niyabo, akekho owesifazane osile obezokwazi ukuzihlubula phambi kowesilisa osile kahle engqondweni yakhe. Niyabo, akukho sizathu sakho nhlobo sakho. Futhi yena kodwa uyazama lamatshitshi namhlanje aphumela esitaladini ngempela. Awu, nikole ngesaga futhi khumbulani le teyiphu ayiyi nje kuphela kulaba bantu lapha, iya ezweni jikelele. Niyabo, nowe wesifazane oyokhumula izingubo zakhe kuye ngoba azi ukuthi ushisa kakhulu aphumele lapho elangeni enqunu bese-ke eyaphuma egqoke izingubo ezithize futhi yikuphi okuphole kunakho konke na? Amandiya ezansi lapho kuma papakos nama navajos, ama papakos kakhulukazi nawasesabelweni labo besifazane baphuma noblankete abakhulu abaphicwe ngokotini bezisonge ngabo futhi bahlale phandle lapho elangeni ukuba baphole. Ngani na? Bayajuluka nomoya ovunguzayo umisa okwesishayisa moya. Niyabo, nalabo besifazane abanaso esinye isizathu kodwa nje abakwazi baqondisisi. Angisho ukuthi bayakwenza, abaningi babo bangabesifazane abakahle futhi angikusho ukuba ngibe ngongahloniphi, ngikusho ukuba ngizame ukubaphaphamisa. Niyabo, ngusathane kuphela. Niyabo, uyabuqonda obunye ubulili besilisa bubuka okunjalo, kunikeza ukuthonyeka okunjalo kubo. Bayoze baqwiqwizise amathayi abo futhi bashaye ikhwela ukushaya ikhwela kwempisi futhi bakwenzela ini lokho na? Abesifazane uwenzela ukuba athole owesilisa ukuba enze lokho. Niphumelani khona impela ekufudumaleni kosuku nangelesine ngontambama ukuba nigunde utshani ngenkathi abantu bevela emsebenzini wabo nezinto ezinjalo na. Kukhombisa ukuthi ngumoya wobuhlanya. Futhi ngiyazi abaningi babo bangahle babe nokusebenza kwengqondo i-IQ okungamamayela ayizigidi okuphakeme kunokwami. Kodwa ngihlola ukusebenza kwengqondo yakho i-IQ ngezi likaNkulunkulu bese ngibona lapho okuphumela khona. Niyabo lokho ngokusebenza kwengqondo i-IQ kwesimanje. Kodwa bona impela ubufakazi obonakalayo nezithelo zokuphila kuyafaka. Ngakho bazama ukuthola induduzo ngalokho. Abaningi babo bathi awu angikwenzi lokho, kodwa nina nibagqokisa uqobo lwabo kanjalo ngangokuthi kuze kukhaleleke kanjalo baze bazame ukuba yisimanje kakhulu kunowesifazane ozohlala ngakubo ebandleni ngokusa okulandelayo. Bagqoke isigqoko esingcono noma izingubo zokugqoka ezingconywana ngoba ningakhona ukukwenza. Niyabo? Niyabo, isono sifinyelela phansi le, futhi bazama ukuthola induduzo ngokwenze njalo, futhi bane sekube into enjalo, sekuze kwathi ngokoqobo kwashaya isizwe sisonke, akusiso isizwe kuphela, kodwa izwe lilonke. Eziningi izinto ebengingazisho lapha, kodwa ukonga isikhathi inkonzo yokuphilisa iza bengingakhuluma kabanzi ngalokhu, kodwa angeke ngiqinisekile nizokuqonda engikuchazayo. Lokhu kushaye izwe lezombusazwe, intalo yezombusazwe, intalo yabantu, intalo yobuqotho besizwe yabantu izojikelele. Sekufike endaweni sekuze kuthi indoda ifuna ukuba ngusombusazi ukuba nje ibe negama lokuba ngusombusazi. Inengcwaba yemali ingadonsa amavoti futhi iqashe imishini yokukwenza nokunye nokunye ukwenzela igama nje futhi ibe nezigidi ngezigidi zamadola. Niyabo, ukwenzela igama nje lokuba ngomunye usombusazi omkhulu kwenele ukushiwo kulokhu kho. Niyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Nentalo yabantu, abantu bazama ukuba bahlangane ndawonye kule nhlalo yabantu abahlanyayo. Ningangitsheli ukuthi izwe alihlanyi futhi lenza ngendlela elenza ngayo. Linjalo impela ngempela. Yizwe eligula ngemiswa futhi ngomusa kaNkulunkulu iyona ndlela kuphela esiyophunyuka ngayo kukho. Qaphelani kule nhlalo yabantu, abantu usefika endaweni yokuthi baba nokuhlalisana okuncane nabozalo futhi bangena lapho futhi bacabange singono kuneqembu elilandelayo. Niyabo, futhi khona kwenziwa ngaleyo ndlela nje. Futhi ngobuqotho bokuziphatha, kushaya ubuqotho bokuziphatha babantu kwaze kwathi qiniso bangani, angikholwa ngisho nokuthi izwe igama ubuqotho bokuziphatha liyaqondakala phakathi kwamaphesente angamashumi ayisishiyagalolunye abantu balesi sizwe abazi ngisho nokuthi yini izwe. Igama ubuqotho bokuziphatha lichaza ukuthini? Libeqile futhi ukwenze ngobuqili obukhulu bokuphamba. Usathatha inobuqili kakhulu. Niyabo, futhi ukwenze kalula kabi ngobuqili bakhe obuncane ncu nje lapha nobuncane lapho futhi abudedele. Unenqwabo yesikhathi ngakho uvele nje akhijime kancanyana phakathi lapha nakancanyana phakathi lapha futhi into yokuqala niyazi abantu kancane kancane nje bagudlukela kukho. Kwakuyokwenzekani ngowesifazane umfana ngenkathi ngisengumfana oneminyaka eyishumi nesithupha ubudala ukuba wayehle ngesitaladi njengoba enza namhlanje ekulesi simo sokuhlubula izingubo na ngani ayomfakajele. Awu uma kwakungalungile ngaleso sikhathi akulungile manje niyabo kodwa niyabo usathane uqala nje ukunquma iziketi nokuzehlisa futhi kuyofezeka ukuthi kunomuntu oyosika ingephu yesisodwa sedlule kancane imikini noma ibhikini noma nibiza ngokuthini into siye ekubeni iqabunga lomkhiwane nikhumbule kunjalo kuyobuyela emumva ngqo futhi sekubuyele kulapho ngokwangempela manje futhi manje siyathola zonke lezo zinto yingoba abantu bazama ukuthola induduzo bazama ukuthola into ethize futhi khumbulani induduzo yenu iyinkolo yenu futhi nenza lezo zinto zibe inkolo yenu niyabo kudabukisa kanjani ekuqondeni ukuthi ukufa kubekwe phambi kwenu ngqo niyabo kuze kuthi konke lokhu kwenzekile sekuze kubonakale sengathi akukho sisekelo esiqinile esisele esizweni kwakha noma yini phezu kwaso ake nje nginibuze into ethize ungakholwe lutho cishe impela kodwa iBhayibheli sisenaye uKristu akabonga uNkulunkulu niyabo ungeke wakholwa noma yini ukubekela isibonelo nje uma uvula ithelevishini yakho nina eninokunjalo futhi uma uvula ithelevishini yakho futhi ubone ezohwebo awu uma umuntu ezame ukuphila ngokwekhulu elilodwa lalezo ezohwebo ubuyofa ngeviki niyabo ubungeke ukwenze futhi yona impela into enye inkampani eyoyibhidliza njengomkhiqizo futhi bathi yilento lapha futhi ungabi nale eyodwa ngapha nenkampani efanayo ithengisa umkhiqizo ofanayo kunake enye yezohwebo iyoza ithatha le engapha futhi hayi leyo nenkampani efanayo abantu abangamamelika bathatheka ezintweni ezinjengalokho sekuze kuthi yonke into isaba ngokubola sekuze kungabikho mathemba nhlobo akukho muntu owaziyo ukuthi kufanele akholwe yini kodwa ngizonitshela emva kwesikhashana ukuthi yini enifanele niyikholwe uma nifuna induduzo uma inkosi ithanda abantu baqamba amanga bakhohlise bebe uze cishe impela ube nesibopho sokuphepha ukuba weboleke amadola amahlanu omunye umuntu kuyi uyazi iBhayibheli likhuluma lokho ukuthi aluyi kubabikho uthando ngezinsuku zokugcina kodwa nje phakathi kwabantu abangabakhethwa kunjalo umbhalo ukhuluma ngalokho ukuthi umyeni uyomelana nenkosikazi nenkosikazi melane nomyeni abantwana bamelane nabazali phakathi kwabakhethiweyo nje benkosi liyoba khona uthando olusele amabandla selingene entweni efanayo entalweni yabantu bayilethe ebandleni intalo yabo yabantu nezombusazwe zabo nezinye izinto zabo sebeze bathola ibandla lidideke kakhulu ukuthi alazi ukuthi lize kwenze njani bangenise ezombusazwe ebandleni balethe futhi intalo yabantu intalo yabo yabantu ebandleni imisebenzi yabo yentalo umdlalo wamakhadi ibhingo noma umdlalo wokuwaka kumbe noma ngabe bakubiza ngani nalamasapha nemidanso nokunye nokunye endlini yenkosi ngani kuyadabukisa bathi awu manje lokho akusikho lokho kusengcenyeni eyengeziwe khumbulani kwakuyingcenye eyengeziwe futhi ukuthi uJesu washaya abahwebi wabakhipha nezimpahla zabo zohwebo futhi wathi kulotshiwe indlu kababa wami yenziwe indlu yokukhuleka futhi nina niyenze umuhume wabaphangi niyabo akulungile angikhathali ukuthi kukuphi inqobo nje uma ibandla alisiso isakhiwo kakhulu kangako ngabantu esakhiweni futhi uma labo bantu bemaganga kulokhu ngani akulungile futhi balethe lokho kujwayela manje sithola ukuthi amabandla nawo njalo athembisa into ethize njengethelevishini okunye nokunye ukuthi awafinyeleli neze entweni ayethembisa njengoba bengisho kaningi isitapuni esidala umuntu njalo udumisa unkulunkulu ngalokho akwenza edumisa unkulunkulu ngalokho ayokwenza ebheke phambili kulokho ayokwenza bese-ke angakunaki akwenzayo nabo bayehluleka futhi yingaleyo ndlela baba ngumlando emva kwesikhashana wabonakalisiwe niyabo ngoba bayehluleka ukuqonda manje ningakhuluma ngenduduzo uKristu ayinikela kanye futhi bathi induduzo ayoyinikela eminyakeni ezayo kodwa bengabe induduzo anayo lapha manje yenu niyabo usezisekelweni ezifanayo esithola lokho awu sekuba yinto enkulu manje kuthola ukuthi beza lokho sekuphenduka kube ngisho sePentecost emabandleni sekuphenduka kube semazingeni ePentecostal ukuthi njalo athembisa into ethize angafinyeleli neze kuyo njalo kungukuthi wonke umfo unomuzwa owehlukile futhi akwenze noma ngabe kungokombhalo noma cha futhi bethembisa into ethize abangafinyeleli neze kuyo sekuze kubonakale sengathi sekufinyelele endaweni kuya lapho kungabonakali kuyinoma ibuphi ubuqotho abantu abafinyeleli phansi kulowo mnyombo wangempela wobuqotho sekulahlekelwe lona impela igama lesingisi lobuqotho selilahlekelwe ukubaluleka kwalo kubantu noma ngendlela yabantu yokuphila lahlekelwe ngobuqotho balo kubo manje babonakali beqonda ngisho nasekuvumeni kwethu manje ngifuna nina bantu enizayo noma lapha futhi nibambe noma etapini ngifuna nilalelisise manje okomzuzwana kulesi sicaphuno si ngaphandle uma uqotho ngomjulile futhi ungeke waba qotho uze uqonde ngokuyikho uma uhlawumbisela noma ugagela noma uthemba kanjalo khona-ke ngeke kwabakhona izinjulo zobuqotho uNkulunkulu abudingayo khona ukukholwa akusikho ukwethemba kanjalo noma bekungaba ngokuqinisile kuzofanele ngoqobo kube ngu-amen kuyisigcino sakho kuluqobo lwakho kuyinto oboshelwe kuyo niyabo usufike esigcinweni sakho ukuthi kuyiqiniso futhi kukhona akulutho kodwa iqiniso futhi lifanele libe kanje bese kuthi-ke uma usuqonda lokho emqondweni wakho khona-ke ufanele ukusondela kulo ngayo yonke impilo yakho umphefumulo nomzimba konke lokho okukuwe nje ngokupheleleyo uthengise yonke into kukho njengoba ujesu ngokomusa kakhulu wasifundisa kumuntu ethenga amaparele futhi wafumana lilodwa lenani elikhulu wayesethengisa onke amanye akhe ukuze afinyelele kulo onke amaqiniso nayo yonke into ayenayo nakuba ayengamaparele amahle leli lalichaza konke kuye futhi uma ufumana isidino sikankulunkulu izwi lakhe isithembiso phezu kwento ethize ufanele wazi kuqala ukuthi iyizwi likankulunkulu ukuthi into oyibona yenziwa ingunkulunkulu akukho ukuthi mhlawumbe kunjalo bekungaba yikho kubukeka sengathi bekungahle kube yikho kungunkulunkulu khona-ke nxa ufika kuleyo ndawana khona-ke lelo iparele lenani elikhulu ufanele udethe kunoma yini noma yimuphi omunye umuntu akutshela yona ephambene nalo awufanele ubuke kulokho umuntu akuzuze ngempumelelo ufanele ubuke lokho uNkulunkulu akushilo nalokho akwethembisa futhi umbone ukuba akwenze khona ke leso isigcino sakho khona lapho bese kuthi ke yonke into oyiyo yonke into owawuyiyo yonke into othemba ukuba yiyo ifanele ibekwe phezu kwale kube nje ngokungathi kwakungukufa nokuphila kuwe ngalowo mzuzwana cabanga ukuthi enye yento evimbela abantu bakithi kuba baphiliswe ngokusilela ngokuvuma ngokusilela ngokuvuma okuqotho manje isibonelo nje lokhu kungahle kuzwakale kukubi kancane kodwa angekuqondile ngale ndlela kodwa ngibuka umkami ehlezi lapha ukuba bengingaphuma lapha namhlanje bese ngiphosa izingalo zami ngigaqe omunye wesifazane othize futhi ngenze uthando kuye bese ngazike emva ukuba sewenze lokho ukuthi benginephutha nginephutha kakhulu manje kusobala umduduzi wami ubezo ngivimbela ekwenzeni lokho niyabo kodwa ngiqonde ukuthi uma ngenze lokho futhi ngikwenzeka ngakwenza kumbe noma yini efana nakho futhi manje-ke ngiyazi into yokuqala ngokuba ngithi kumkami ngaphambi kokuba ngithi kuNkulunkulu ngithethelele ngoba ngone kuye uma uza e-altare futhi ukhumbule ukuthi kufanele uhambe ulungise lokho kuqala ngaphambi kokuba unikele ngesipho sakho ngakho ngifanele ngiye kuye ngiyakholelwa ekuvumeni kuyaqondisa futhi akusikho ukuvuma okuqinisileyo ngaphandle uma kunjalo ukuba ke bengithe manje ngizokuvuma ukuthi ngenze iphutha ngithi nkosi elungileyo mngani wami uyazi ukuthi ngikwazi kahle ngempela akadukiswe uNkulunkulu haleluya ngicabanga ukuthi ungumfo omdala olungileyo ngithethelele uyazi omdala mngani omdala bengingakuqondile ngaleyo ndlela niyabo manje wena uthi lokho ukuthuka okungcwele kuyikho ukwenza ukuvuma okunjalo kuyikho kodwa uma-ke ngihamba ngithi nkosi bengingaqondile ukukwenza ngaleyo ndlela nje futhi wena ngisize futhi ngeke ngisakwenza futhi uzowala umhlatshelo wami ngize kuqala ngihambe ngikulungise lokho nomkami manje-ke uma-ke ngiza kuye ngokungenhlonipho yokuzithoba efanayo bese ngithi awusho ntombi endala mngani wami omdala mama omdala wabantwana bami nesithando esidala uyazi besingoshumi abadala isikhathi eside awusho uma-ke ngigaqa ngezingalo zami omunye wesifazane othize na futhi uthini ngakho mntwanyana omdala ubongithethelela na sengathi ngiyabona ukuthi ubeyobuka kanjani ubeyocabanga kwenzenjani kumyeni wami niyabo manje into yokuqala ubengeke azi noma ngabe bengimncokolisa kumbe noma ngabe bengingenjalo futhi awuhambi ngaleyo ndlela ukwenza ukuvuma kumfo wakini noma uNkulunkulu uya ngezinjulo zobuqotho ngokudabuka ngokumesaba uNkulunkulu ngesono sakho kuqala ufanele uzisole ngifanele ngimtshele sithandwa woza lapha kungahle kuchaze konke kuphila kwethu sishadile owesifazane engiphila naye oyisithandwa sami futhi ngikuthande kangaka yonke le minyaka kodwa manje ungahle ungishiye kusukela kulokhu kuqhubeke ungahle ungahlali nami ungahle ungangivumi futhi ngiyakwazi lokho kodwa nokho ukukulungisa ngifanele ngilungise ngifanele ngimtshele ngezinjulo zenhliziyo yami khona-ke ngifanele ngitshele uNkulunkulu indlela efanayo futhi ngibatshele bobabili yena noNkulunkulu ngobuqotho ukuthi angeke ngiphinde ngikwenze futhi ngomusa kaNkulunkulu niyabo ungavele nje ngempela manje ngingahle ngikwazi ukukubeka phezu kwakhe futhi niyabo ngeke akubone mhlawumbe inkulumo yami kuye ibingamkholekisa kodwa inkulumo yami ayikumkholekisa uNkulunkulu ubuke enhliziyweni yami futhi uyazi futhi empeleni eminye futhi iminyaka embalwa nje nginaye uma uNkulunkulu evuma futhi sizokhishwa kulelizwe kodwa ukubona uNkulunkulu uyiphakade ngakho ngifanele ngibe qotho ngokujulile noNkulunkulu bese kuthi ke uma ngeqotho yongizwa kodwa uma ngeqotho asike isidingo kimi ngichitha isikhathi sikaNkulunkulu engilalele futhi yilapho kufika khona namhlanje phakathi kwabantu lapho akubonakali kuyizinjulo zobuqotho abebefanele babe nazo futhi ngikholwa ukuthi owesilisa nomowesifazane abezele ukukhulekelwa bafanele kuqala bavume yonke into abayenzile futhi balungise yonke into ngoba niyabo niyaqaphela izikhathi eziningi-ningi emsamo niyaqaphela nibhekisise ukuthi ukuthi kangakanani lowo isho kanje inkosi niyabo abantu umbono uyakwenzeka kusobala ngokukholwa kwabo uNkulunkulu wakwethembisa lokho ngesiphiwo kodwa ukuphiliswa kuyinto ethize ehlukile niyabo uNkulunkulu uyakuvuma ke niyabo manje siyaqaphela lokho ngokuthi abantu bezuvuma kwabo uzofanele eze ngenjulo yobuqotho nginakho lapha anginaso isikhathi sokufunda kodwa kuse Binghamton eNew York ngiyakholwa noma nginakho ngokungesikho lokho naya iBinghamton ngikholwa ukuthi kuyikho indawo lapho inkampani yezicathulo iEndicott ekhona iBinghamton ngikholwa ukuthi ibizwa ngeBinghamton beBinghamton kunjalo eNew York sasilapho endaweni yezicathulo iEndicott Johnson iholo elikhulu futhi sasinomhlangano lapho futhi ngokunyukusa uBilly Paul wayese nyangweni olandelayo kimi umakhaza ngempela imimoya ivunguza futhi ngangithole phakathi kwabantu ukusilela ngobuqotho kwakubukeka kanjalo futhi ngamangala ukuthi kungani lapha kwakunendoda eyodwa eyaphiliswa inhloso noma indoda eyodwa ikakhulu engikhuluma ngayo indoda yayinentupheko enkulu futhi yaphiliswa ngalobu busuku ibilapho futhi ngaphambi kokuba isisuke ezinsuku ezinhlanu inhlupheko yayisibuyele kuyo futhi niyabo ngoba ebukholweni bukamoya ongcwele basusa lokho kuyo njengoba nje benze lentombi esikhashaneni esedlule handle lapha egcekeni insizwa izolo ebusuku niyabo kodwa kufanele kube nobuqotho obujulile ukwazi ukuthi uNkulunkulu ongakususa kuwe manje nalolo gcobo olufanayo olukuwe lungakususa kuwe niyabo kwase kuthi ke umoya ongcwele wakhuluma kimi ngokunyukuza cishe sekusemini wayesethi yenyukele emsamo noma ndawo bese wenyusela laba abantu lapho bese ubenze bavume yonke into abayenzile ngaphambi kokuba ubakhulekele niyabo ukujula kobuqotho ngaphandle uma izwe liphenduka liyofanele libhubhe niyabo futhi ukuvuma yilokho izwe elikudingayo namhlanje ngokuvuma okwethembekile kunjengomuthi wesifo sonke singafunda ebhodeleni ukuthi hloboluni lomuthi oluyilo nokuthi sifo sini ozoselapha kodwa niyazi ukufunda izindlela zokusetshenziswa kwawo ngizosebenzisa lokho njengasebhayibhelini izikole zethu namakholeji kungalifunda lonke izwi kodwa niyazi ukufunda nje izindlela zokusetshenziswa kwawo nokuthi uphuzwa kanjani akuselaphi isifo niyabo kunomuthi ngakho uzofanele uphuzwe ngakho indoda ingathi ngingusiyazi wezenkolo manje ungakhulumi kimi ngokuba nje nakanje ngiyayazi imibhalo ngiyazi ukuthi iBhayibheli ikhuluma kanje nakanje lokho ozwa izwi lami uJohn ongcwele wesihlanu lamashumi amabili nane isibonelo nje kodwa amazwi ami futhi akholwe ngokujulileyo unophula phakade noma iKing James ikubeka ithi okungunaphakade okuphakade ngokuyikho unokuphila okuphakade ngoba usekholiwe abantu abaningi bathi bayakholwa manje lokho kuqinisile umbhalo uqinisile ngifunda isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ngifunda lokho isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esiyigo neselapho sesono sami kodwa ngingasiphuza na ngingakholwa na Ngingahle ngithi ngiyakholwa kodwa ngiyakholwa na yileyo into elandelayo ukusifunda nje nokwazi izindlela zokusetshenziswa kwaso akuselaphi isifo inkathazo ingukuthi odabeni lwethu asikukuphuza ikhambi elithi kwenze sinalo ikhambi kodwa asikuliphuza sithi siyakwenza ngoba Singalifunda kodwa ngempela ukuliphuza asikwenzi yabo ivangeli lindlela efanayo umuthi kulolu daba uma isiguli nekhambi lifakazelwe ukuthi lelapha isiguli nesiguli sifunda konke ngokutholakala kwalomuthi wokwelapha futhi bazi zonke izilinganiso zomuthi ezikuwo bazi lonke igama lika science owathola lomuthi othize wokwelapha njengomgomo isol nobunye nokunye uma sazi lonke izwi ngalo kodwa sale kuliphuza Alikusisiza niyabo alikusisiza kodwa futhi manje ke sisho kanjani ukuthi kodwa saliphuza futhi uma uthi waliphuza isikole singakhombisa imiphumela asiliphuzanga yilokho kuphela kanjani uma lelo watch elikhulu odongeni belingesilo elibhizi kangaka niyabo bengingathanda ukuhlala lapha futhi ngifise ukuqine ngempela kwabantu bakithi lokhu ivangeli lizifakazele lezi zinto futhi bazisho ukuthi bayaliphuza futhi bakhombisa ukuthi abaliphuzi Umuntu angayifunda kanjani imibhalo bephezu kwento encane engikhuluma ngayo ngabesifazane nezinwele eziphunguliwe futhi begqoka izikhindi nokunye kanjalo bangazibiza kanjani ngamaKristu ube umuthi uqobo lwawo uthi kwehlukile ngiyabo kanjani wena uthi kodwa ngisile emoyeni ngikhulume ngezilimi lokho akusho neyodwa into impilo yakho uqobo iyafakaza ukuthi awuphuzanga ngiyabo
You took it but you didn't.
Uthe uphuzile kodwa awuzange. Ngoba usaloku ukhombisa zonke izimpawu zesifo umuntu ofanele uzelaphe. Nomuthi emgcwele evangeli uyiselapho esiqinisekisiwe. Ufanele ube njalo. Manje yabo ufanele ukukhombisa imiphumela. Uthatha umuntu Uthi kanjalo nginjalo ngikholwa ngiyakholwa ake ukukhanya kwevangeli bashaye mfowethu baliphuza khona manje futhi bayokhombisa imiphumela impela awusophindwe yibona leyo ndoda ezitolo zokubhejela awuzukuyibona phandle lapha nosikilithi esandleni sayo ungeke usayibona iphuza oqhabo ungeke usayibona i komisana nabanye besifazane qhabo angikhathali ukuthi bayiphosa kanjani inyama yabo yabesifazane phambi kwayo iyodikisa ikhanda layo ibheke ngasesiphakaphakeni futhi ibuke ngakuKristu kuyini na kukhombisa ukuthi ikhambi lisebenzile futhi uma lingasebenzi uthi awu ngiyazi ngaliphuza awu pho ukuphi namhlanje pho uyafa uyakhombisa ngikubuka njengokuqilonga udaba lwakho ngeke bhayibheli ukuthi usalokhu usesolweni Nenkokhela sono ngukufa. Angicabanga ukuthi kuzofanele kwenziwe kucace ukwedlula nayini. Uyabo izenzo zakho uqobo ziyaphakaza. Izenzo zakho uqobo ziyaphakazisa ukuthi awuphuzanga. Ucabange ukuthi ukwenzile. Amen. Ungahle ukuba ukuqotho ngakho konke ekukwenzeni kodwa awukwenzanga ngokuba uma wenzile uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyosebenza kuwe nesono esidala sisalokhu silapho impela endala ka-Adamu isalokhu ilibala lapho ukungakholwa okudala nokho uzama ukuzenza wena phambi komfo wakini uthi awu ngikholwa oh udumo kuNkulunkulu yebo ngikholwa kodwa uyabo awukusizanga ngalutho mhlawumbe isiguli uqobo lwaso sasingakaze simiselwe ngaphambili emthini uma sakwenza awusoze wasebenza kunjalo uyabo kodwa bukani lawo wesifazane omncane onesimilo esibi ngenkathi ukukhanya kumshaya kwakunento ethize ilele lapho ukukhathalela isimo sakhe niyabo uma sikholwa futhi sivuma ngobuqotho leli khambi lendlela kaNkulunkulu liyasebenza uNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe yalezi zinto manje niyabo indoda yohamba ithi awungajoyina ibandla lokho kuyacazulula kimi leyo akusiyo indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe ikukuphenduka ukuvuma nokukhombisa imiphumela ukuthela izithelo ezifanele ukuphenduka kukhombisa ubuqotho uma nina abantu nizokwenza lokho nje kulokhu kusa uzokhulekelwa nani bantu enizwa le teyiphu ezweni lonke jikelele futhi emva kokuba le teyiphu isidlaliwe nomfundisi noma umuntu oyidlalayo emaqenjini ezinhlangano zamabandla phandle emelweni kumbe noma ngabe yikuphi lapho elikhona oyidlalayo kuqala uzokwenza ukuvuma kwakho kucace bese kuthi ke uze ungenalutho enhliziyweni yakho nhlobo kodwa ukukholwa futhi ukhulekelwe lapho umuthi uzosebenza uJesu wathi phendukani lowo nalowo ngiqonde uPetro wakwenza ngosuku lwePentecosti phendukani futhi libhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono futhi niyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele uma uphendukisisa futhi ukholwe enkosini futhi babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu wenza uNkulunkulu umqambimanga uma ungamemukeli umoya ongcwele uma uJesu washo lokhu ukuthunywa kokugcina ebandleni lakhe lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda futhi ubona lezo zibonakaliso zilandela ikholwa bese uyenyuka nalelo kholwa libeke izandla phezu kwakho futhi into ethize ingenzeki khona-ke kukhona okungalungile ngenkolelo yakho uyabo ikholwa uNkulunkulu wethembisa indlela ehlinzekiwe sizama ukuthola induduzo ngokuba sithi angidingeki ukuba ngilalele khabo lokho kuqinisile awudingeki ukuba ulalele kodwa uma umiselwe ukuphila okuphakade uyokulalela futhi uyojabula kukho kuyinduduzo yakho kuyinto obuyilangazelele yonke impilo yakho kuyilelo pharele oh usulungele ukushiya yonke into yabo uyakufuna ngoba uyazi ukuthi kungokukhathalela kothando lukaNkulunkulu lwakho kuyinto ethize ukuxazulula umbuzo wesono ukuxazulula ukungakholwa ukuxazulula yonke into kuwe uma ukufuna kunguye ogula ngempela nowaziyo ukuthi uyagula ofunisisa inyanga yabo akusuye lowo ongaguli akayidingi uJesu waso kodwa yilabo abagulayo uma ungasiqonda isimo sakho khona-ke kuzofanele wenze njengoba athi yenza khona-ke kuzokwenzeka kungenjalo uNkulunkulu wakhuluma into ethize eyayiyiphutha niyabo abantu abaningi kakhulu ngesinye isikhathi izinkonzo zokuphilisa awuqali phansi ekugcineni kwayo uzofanele uthole impilo ehlanziwe ufanele ube sesimweni ufanele ngempela uthi yebo ngiyakukholwa nalokho kuzofanele kube ngokuvela enhlizweni yakho khona ke wena akukho umuntu ozohamba ekutotosa ethi manje omfowethu othandekayo dadu othandekayo bufanele wenze lokhu bufanele wenze lokho uyikholwa akukho lutho olungakususa kuwe angikhathali ukuthi noma ubani omunye ubengathini ukuthi noma yikuphi ukududuza ukuthi noma yimuphi umduduza ukuthi noma yimuphi udokotela ukuthi noma yisibi isibhedlela ukuthi noma yikuphi usilonga bekungathini usalokhu ungakukholwa uyakwazi nje akukho sidingo sokusho noma yini enye ngakho uyakwazi manje leyo yinto yangokoqobo sinokuningi kakhulu ukuzifanisa nabanye abantu ezintweni zonke kuzofanele kube ngaleyo ndlela ungaphatheki kabi ngakho kuzofanele kube lapho bekulokhu kunjalo futhi kuyolokhu kunjalo kodwa nginitshela kulokhu ukusa okuyiqiniso namaqiniso sesikhathini sokuphela sifanele sendlale lento eqinisweni niyabo futhi sisazise ukuthi kuyini okuyiqiniso Manje sithola ukuthi abantu abayikuyithatha indlela kaNkuluNkulu ngakho bafuna ba uNkuluNkulu unendlela ehlinzekelwe induduzo yakho uNkuluNkulu unendlela ehlinzekelwe zonke lezi zinto kodwa abantu abayifuni abantu balandela ezinye izindlela futhi ngaso sonke isikhathi bakwenza ngenye indlela ethize ngaphandle kwendlela kaNkuluNkulu baletha ulaka lukaNkuluNkulu phezu kwabo ngaso sonke isikhathi abakwenza ngaso kulungile futhi zonke lezi zinto engikhulume ngazo kusiletha kulokhu izwe zonke zalezi zilandela ezinye izinzuzo ngempumelelo zesayense zilandela izinzuzo ngempumelelo zebandla zilandela izinto ezehlukene kusilethe ekupheleni kwezwe Sisekupheleni akukho nalinye ithemba elisele asinathemba lokusinda asinalo ngisho nelilodwa ithubo lokusinda manje ake ngikuhlaziye nje lokhu imizuzu embalwa nje futhi ngikufakazise nje kini futhi ngamunye wenu Nithola uma ningenjalo benifanele nithole incwadi yezemithi benifanele nithathe iReader's Digest nokunye nokunye lapho nifunda khona lezi zinzuzo ngempumelelo manje ukwenza umfundisi lapha uthumela umlomlayezo izwe jikelele ukwenza istatement esinjalo ukuthi asinathemba ukuthi Sesingale yakho kuphengwa ukuthi sesedlule umugqa phakathi kokuphengwa nokwahlulelwa manje ngifanele nginike inhlangano yebandla ezinkundla ezithize ukuba zesekele lesi statement phezu kwazo kufanele kube nesizathu esithize ukuthi indoda uma isekahle emqondweni wayo njengoba ngicabanga ukuthi nginjalo ingenza istatement esinjalo ukutshela isizwe sakubo ukuba itshele inhlangano yebandla layo ukutshela abantu lapho esiyoya khona izwe jikelele ezizweni ezehlukene ezingamashumi amathathu noma amane mhlawumbe izwe jikelele nabantu nezilwimi ukuthi sisesikhathini sokuphela kusifanele ukunikeza Statement noma sichaze okuncane kwaso sesehlele endikimbeni yethu enkulu yalokhu kusa bukani manje asibuke ukuthi science nemfundo isethe kuphi naleyo yona into impela indoda eyivumile esikhundleni sezwi likaNkulunkulu imvumelo yesayense nesayense ibihlala njalo idinga ukuba ikuhoqise abakusho ngangifunda lapho esikhathini esithize esedlule lapho usosayense ongumfrentshi wathi lishe eminyakeni engamakhulu amabili eyadlula noma amakhulu amathathu ukuginqa ibhola lizungeze umhlaba wayesethi uma leli bhola ngaleli jubane uma izwe like laze lasungula olunye uhlobo lwento ethize ebingabenza okungenani bambe amamayela angamashumi amathathu ngehora into efana naleyo ukuzungeza izwe ukuthi ukufakazisa ngokwesayense ukuthi lona esimweni salo belingaphakanyiswa ngokudonsela phansi emhlabeni niyabo manje ngicabanga ukuthi isayense ibingake ize ithathisele emuva kulowo mfona impela cha lokho kusekokwedlule kubo manje asicabanga nje manje sonke sifuna ukuthi ngifuna ukukufakazisa ngokwesayense yilokho inqwaba yamahlelo yabantu benkolo abakushoyo namhlanje bafuna ubufakazi besayense awu bengingajika ngibuyele emuva ngo ngijike bese ngithi ngokwesayense ngifakazisele uNkulunkulu enhlanganweni yakho yebandla ngifakazisele noma yini ngokwesayense engeyangempela fakazisa yini engeyangempela na ukuphila ngifuna ungitholele okubiza ikota kwakho noma angithengise ngakho konke enginakho ukuba ngithole leyo ngxenye yokuphila futhi ngabe ukuphila kungokwangempela na uma kungesikho yini esingayo sonke lapha na ukuphila ukukholwa uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ukububele ubumnene ukukhuthazela isayense ingeke yakuthinta futhi yilokho kuphela okwangempela into ehlala isikhathi eside ekhona zonke izikhali zamakristu zibuka kokungabonwayo kodwa imizwa ayizimemezeli lezo zinto kodwa zikhona yingalezo sizathu ukuthatha ukukholwa ukukholwa futhi kuveza phakathi kuwe lokho ukukholwa okukumemezele kuphandle lapho ukuletha kuwe ukuphilisa ngokaNkulunkulu nento bangeke bakufakazise ukuphilisa ngokaNkulunkulu kodwa bayazi ukuthi kukhona ukuphilisa ngokaNkulunkulu bangeke bakufakazise ukusindisa esonweni kodwa bayazi ukuthi abantu basindiswa esonweni ngakho ngeke kwafakaziswa ngokwesayense kodwa kungokwesayense ngendlela kaNkulunkulu yokubuka manje iletheni isayense kithina manje ungahle wethuke isikhashana nje isayense ilethe kithi ukugula ukufa nezifo manje lifundiswe kuphela uhlangothi olulodwa lesithombe kodwa kunezinhlangothi ezimbili kuso wena uthi isayense isungule lokho lokunye awu sizonipha leyo nhlanhla kodwa asibuke olunye uhlangothi.
Science has brought us sickness. Science has brought us diseases.
Isayense isilethele ukugula, isayense isilethele izifo. Bukani, ukubhastelisa kwesayense kulethe ukufa esizweni. Kwezidlo nezinto.
It's got the people so
sekuthambise abantu kakhulu. Nakanjalo sekuze kuthi owesilisa nabesifazane benziwe ngesigejane senkucunkucu futhi akukho sakhiwo kuso sekube isigejane samathekekheke athambile. Abakwazi ukuphila ngaphandle kwesishayisa moya bayabhubha. Abakwazi ukudlala umdlalo webaseball uma omunye wabo ethola ukungqimuzwa ndawo uyambulala emizulisaneni yesibhakela nanoma yini okunye futhi kuthambe kakhulu kuze kuthi owesilisa nabesifazane awu kuyaba phendukezela futhi bajovela lokhu ukubhastelwa ezinkomeni osekubuyele esintwini manje ngokwesayense eqobolwa futhi kwenza impendukezelo ngabo ngoba nxa inkomazi ibhastela kumbe noma ikuphi ukudla kuyibhastela lokho kudla kwenza ingamuzana legazi nengamuzana legazi liyimpilo yakho niyabona ukuthi kwenzeni na bese kuthi ke enyameni bajovela lena lapha emijovo enyameni futhi manje sekufakazisiwe ukuthi le mijovo isebenza esizweni sabantu okwesayense bafutha amasimu ngale DDT. Ngibonile ngolunye usuku futhi manje sinabantu abagulayo abangamakhulu esishiyagalombili kulo mphakathi ngokudla amaqanda. Ngiyakhumbula iminyaka eyadlula ngenkathi kuqala ngenkathi sasinesakhiwo esincanyana lapha futhi ngangiprofetha futhi ngathi kuyakuthi ngezinduku zokugcina ningakhi esigodini futhi ningawadla amaqanda. Nginakho ebhukwini lami ngangicabanga ukuthi kwakunento ethize ngalokho futhi ngahamba ngase ngikubuka ningawadli amaqanda lokho kwakusemva le ngo-1933. Amaqanda sekunento ethize kuwo manje futhi ngibona lapho isayensi ithi indoda engaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu ubudala ayifanele neze idle iqanda ngoba liyinto elikhuni kunayo yonke into enhliziyweni engadliwa izifo. Ubisi kwakuvame ukuthi uhlelo lwethu olukhulu lokudla okukhethiwe kakhulu kwakuwubisi. Odokotela bazonitshela ziqhelisaneni nalo lwenza isifo sokucinana nayo yonke enye into. Isidalo esingumuntu esifanayo esasivame ukuluphuza futhi siphile iminyaka futhi singasazi neze isifo sokucinana. Kodwa ukuzalanisa nokunye nokunye sekubhidlize isakhiwo sesidalo esingumuntu sekuze kungabi lutho kodwa isikhethane senkucunkucu, ibhola, ibhola lokugula. Kwenziwe yini na? Isayense. Bukani. Sekubangele izimbewana zofuzo phakathi kowesilisa nowesifazane zibe buthakathaka. Ubuthakathaka bokomzimba besidalo esingumuntu nezimbewana zofuzo nokwanda kwabantwana abanokugongobala kulapha emaphesenteni angamashumi amathathu. Isifo sokuguga usemncane sisezingeni eliphezulu nalobu buthakathaka bokuzalaniswa bokudla esikudlela ukuphila kwenza buthakathaka umzimba okubangela umdlavuza, izinkathazo zengqondo nazo zonke izinhlobo zezifo kuhlezi phezu komzimba womuntu ngenxa yobuthakathaka bakho. Owesayense bezibhubhisa bona uqobo beqhela ecebweni likaNkulunkulu wathi yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Niyabona lapho esikhona na? Engaqhubeka ngiqhubeke isikhathi sethu siyabaleka. Kodwa qaphelani lokho kwenzani na? Isayensi ilethe ukufa, ukugula nembubhiso. Kuthi ngibonile ngolunye usuku ngangikhuluma kumngani wami olungileyo uDokotela Mail ehlezi lapho ukuthi lapho okunodatshana abantu bethola ukubulawa ngomjovo ipenisilini. Akusiyo ngempela umjovo ipenisilini ngokungcola abakudedela kungene kuwo ngenkathi bekhiqiza umjovo ipenisilini ngokwenza imali icebo elikhulu. Odokotela bewunikeza ngesinye isikhathi ngisho nabangayazi indlela yokwenziwa komuthi wokudambisa izinhlungu iaspirini. Nobaba wabo ubathuma ukuba bathole udokotela usigogodela isifo entweni ethize enye futhi abangazi ngisho nokuthi kwelashwa kanjani ukuphathwa isisu kumntwanyana. Kodwa sinani na umhopholo ukudonsa okuthize noma into ethize encane abasenaye sekulukhuni ukuba nodokotela wasemaphandleni owayeyifeshini endala owayevame ukwehla futhi axoxe kuwe futhi akududuze futhi enze yonke into. Bashiya uNkulunkulu angabe esaqatshangwa nhlobo ngoba balandela indlela yabo uqobo ukuze uNkulunkulu angabe esaqatshangwa. Bamchaza bamphushele le nakho lapho esikhona yilokho esikwenzile ngokuzalanisa niyabo umzimba okwenza isithombo esiphilile igciwane kungalukhulu ukuba lingene kuso. Yilezi zithombo ezisembhedeni wokukhulisela lezi zithombo ezibhasteliwe ufanele uloku uzifuthile ngaso sonke isikhathi futhi abaningi benu ufundile umlayezo wami ngokuthi inkolo ebhasteliwe uloku uyifuthile futhi uyitotosile nokunye nokunye kaphelani kodwa isithombo sangokoqobo ngempela asidingi ukuba sifuthwe singesasekuqaleni yini yenza isifo sifike emzimbeni womuntu na ngumzimba njengoba ngitshelwa ngudokotela oyigugu ongumngani wami engingethande ukubiza igama lakhe khona manje kodwa ungumfowethu okahle kakhulu engifundela mathuzane nje encwadini yezemithi incwadi e-ofisi lakhe lapho agcina khona zonke lezi zincwadi zakhe ezikahle nezinto zakamuva ngomuthi ubuthathaka bawo niqaphela noma imuphi umuntu ngempela wena uthi umzimba wakho uyehla uphathwa ngumkhuhlane ngokukhulu ukushesha kuyini na ubuthakathaka bomzimba wakho oveza amafinyila ezindlaleni zakho futhi kulokho igciwane lomkhuhlane lizakhela umbhede bese uthola umkhuhlane kodwa uma lowo mzimba wawuqinile uyolilahla lelo gciwane lomkhuhlane belingeke lawuthinta ngakho yabo ngenkathi uNkulunkulu akha umuntu endaweni yokuqala wayegomekile kunoma isiphi isifo yabo kodwa ukungakholwa nesayense isayense nemfundo kwaba yinto yokuqala eyathatha umuntu yamsusa kuNkulunkulu futhi salokhu imthatha bukani nje ukuthi osigiriti nokuphuza nalaba abahlubula izingubo nokunye nokunye ukuthi kwenzeni ekuncipheni kwalesi sizukulwane ngikagayele njalo niyamangala ngizokwenza isitatimende lapha bengingezukusenza kodwa ngikholwa ukuthi ngizosenza niyabo bamangala ngesinye isikhathi bangitshela njalo mfowethu Branham yini ekwenza njalo ukhethe izinto ezinjengalokho na awukuzwa awusho uya ebandleni lendoda ngani ngingathatha abantu bakithi besifazane futhi abakwazi ngisho nokuhlala ngokunethezeka lapho okhuluma khona uhlala njalo babhavumulela awu mayelana nezinwele zabo ezifishane nangokugqoka izingubo ezingezendoda nazo zonke lezi zinto ezinjengalokho awusho ukwenzelani na manje ngingu lona kungathi kube ngumlayezo wami wokugcina kuze kube ihlobo elizayo niyazi kodwa ngifuna ukuntshela nakho umoya wokubona ukufikelele kwalezi zinsuku zokugcina oziyo ukuthi lokho kuyinto eqalekisiwe phambi kwaNkulunkulu ngiyamangala nje ngesinye isikhathi ukuthi ngabe umfundisi unakho yini ukubona ukufikelele kwezinsuku zokugcina na yena impela uNkulunkulu oshemsamo lapha izimo zenu nenikwenzile nokuthi ubuzoba yini nokuthi zinkathazo zenu onazo lo moyo ofanayo phakathi kwakho ubuka ngaphandle futhi ungabona ngokufihlakele izibonakaliso zesikhathi futhi ungeke uvimbele ekumemezeni umoya wokubona ukufihlakele ngoba umoya ongcwele uqobo lwawo uthi leyo nto iyisono futhi ohlanganyela kukho uyobhubha futhi manje-ke ingaba nobulungiswa kanjalo ebusweni bukaNkulunkulu futhi ngibona odadewethu nabafowethu bekulolo hlobo lwesimo uma ngingakubizi ngimelane nakho na ngisho nakuba bengithukuthelela ngisalokhu ngifanele ngikubize ngimelane nakho ngokubona ukufihlakele ngezinye izikhathi bayehluka ezweni nokunye nokunye futhi kungusilela kokubona ukufihlakele beze bakubhekise phansi ngezwi niyabo siyazi ukuthi lokho kunjalo awu kungukuthi kungukwazi iqiniso kungukubona ukufihlakele kwezinsuku zokugcina manje siyabona mayelana nesayense angifuni ukuqhubekela phambili ngalokho isikhathi sami sibaleka kakhulu nje manje asithathe ukubuka kwesibili emfundweni futhi sibone ukuthi yenzeni yabo manje sinamabandla amabili kabanzi manje siyaqonda ukuthi kwakuyilokho ukuthi kwakuyisizathu imizindlo ejwayelekile eyaqala ibhola lesono kuba ligingqike endaweni yokuqala. Kwakuyimizindlo yani na? Umzindlo mele nezwi likaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu etshela u-Adamu no-Eva mhla ukudla kumhla ufa, lokho kuyaxazulula yilokho kuphela konke okwakho, futhi wabaqinisa bamelane nesitha emva kwezwi lakhe. Kodwa ngenkathi u-Eva elalela imizindlo kaSathane, niyabo impucuko, ukuqonda imfundo inqubekela phambili, niyabo weqa emva kwalapho, wayeselalela imizindlo kaSathane, wayesenza into uNkulunkulu athi ungayenzi. Futhi uma umzindlo owodwa, ukulalela umzindlo owodwa omelene nezwi kwabangela yonke le nqusunqusu, umzindlo owodwa omelene nezwi futhi awuyi kukuthatha ukubuyisele kuleyo ndawo efanayo, ngoba bekungaba ubula kanjani bukaNkulunkulu kuba abuyise umuntu phezu kwezisekelo ezifanayo amkhipha kuzo. Niyabona, yabo. Ufanele uze egazini likaKristu elichithekileyo, uhlelwa lakho alikusebenza, nemizindlo ayikusebenza. Igazi nokuzala futhi liveza kuwe isidalo esisha uKristu. Futhi ngokubunjwa nguKristu uyaphila, ngoba isihlungu osibuzayo sikhombisa ukuthi sibulala isono sokungakholwa ngokumelana nanoma yini ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Imfundo isinika sinamabandla amabili akhona kulokhu kusa. Elinye lawo yibandla lePentecoste elahlelwa ePentecoste ngumoya ongcwele. Elesibili yibandla laseRoma Katolika elahlelwa eNicaea eRoma. Elinye lawo ngelizalwa ngokomoya. Elinye lingubulunga bezihlakaniphi. Kusukela kulelo bandla kuvela onke amaProtestane, kuvela onke amahlelo. Lelo kwaba ihlelo lokuqala. Onke amahlelo avela kulelo elilodwa, futhi angukuhlobana nalelo elilodwa. Isambulo seshumi nesikhombisa sisho njalo. Lali isifebekazi futhi lali ngunina wezifebe kunjalo. Ngakho akukho ibhodwe ngeke labi ziketela ngokuthi linogilisi, niyabo, ngoba linjalo, lilodwa nje, lihleliwe, alisekho, liseRoma. Angikhathali ukuthi liyini, alisekho. IBhayibheli sisanda kuphuma nje kuleyo minyaka yebandla ukufakazisa lokho. Elilodwa lesekeleke phezu kokubona ukufihlakela kokomoya, elinye lesekeleke phezu komqondo wemfundo nowehlakaniphi. Manje lokho kusibuyisela ngqo ensimini yase-Edeni, futhi emuva ngqo indawo efanayo. Owesifazane ibandla nguye owalalela, akusuye u-Adamu owesifazane. Manje bafuna ukuba yibandla elingumama. Qhubeka kunjalo impela, akukho lutho oluphume esikhathini. Benza ukuvuma kwabo uqobo, niyabo ngqo emuva entweni efanayo, ukuba balikholwe ngokungesikho izwi likaNkulunkulu. ENicaea eRoma, nxa umbuzo uqubuka ngobhabhathizo wamanzi ngezinye izinto ezinjalo nangobhabhathizo kamoya ongcwele, ababhishophi ngakho konke bahlela lokho okwakubizwa ngebandla eliRoma Katolika elalingelasebukhosini laseRoma, lalibizwa kanjalo. Ngiqedile nje ngithatha umlando izolo futhi ngiwulalele, ngiphinda ngiwubuyekeza, futhi lalizoba ngelaseRoma kuphela lodwa. eRoma kwakuyibandla lasebukhosini, amanye nje kwakungamabandla angodade abancane kulo, lalibizwa ngeKatolika nje. Ibandla lethu liyiKatolika nalo, ibandla lomhlaba wonke okuyinkolelo yawo onke amakholwa. Elinye lawo lizalwa ngumoya kaNkulunkulu, futhi linomoya ongcwele kulo, futhi lifakazelwa ngokuphila kwalo imfundiso nokwenza ukuthi umoya ongcwele uphakathi lapho, ngoba ungumduduzi uKristu. UKristu amethembisa esebenza ebandleni lakhe, lenza into efanayo ayenze ekuqaleni. sasisebenza kanjalo kwesihlungu sensindiso kaKristu ekuqaleni ileyo ndlela esisebenza ngayo namhlanje kuletha into efanayo. Elinye umqondo wesihlakaniphi wehlelo elenziwe ngeqembu lendoda elinesimo sokumesaba uNkulunkulu njengoba umprofethi asitshela futhi aphika leli qiniso lamandla. Manje lokho nje kucace impela njengoba ngazi ukuthi kwenziwa kanjani. Manje nanko-ke ibandla amabili, elinye lawo lazalwa eNisiya nelinye lazalwa ePentecoste, nelilodwa belimelene njalo nelinye sedlulile eminyakeni yebandla ukukufakazisa, elinye limelene nelinye. Elinye lawo lingelikahle elinesithunzi ibandla lesihlakaniphi nezifundiso ezikahle nokunye nokunye, elinye lithathwa ngokuthi liyisigejane sabagingi bekabangcwele. Lali ngokuthi ekuqaleni izidakwa abadobi abangafundile futhi liyinto efanayo namhlanje lisalokhu lithathwa ngesigaba esifanayo. Elinye lawo lingokwesayensi, elinye lingelokomoya, elilodwa liwuhlelo lwesayensi, elinye lingukubona okufihlakeleyo ngokomoya kwezwi. Elilodwa lihlelwe ngokwesayensi okushiwo ngamaqembu endoda ubhishophi oyisihlakaniphi, elinye ngokoqobo lizalwa ngumoya kaNkulunkulu futhi liphila ngomoya kaNkulunkulu futhi lenza futhi lifezekise amazwi uNkulunkulu awethembisa. Ukhombisa ukuthi sihlungu sini osiphuzayo? Unesihlungu semfundo na? Unesihlungu sikamoya ongcwele na? Niyabo, kulungile. Kawu, lokubili bukaSathane ukuthi angasipenda kanjani lezo sithombe ngokuhlalipha, angenza indoda engazelwe ngumoya kaNkulunkulu ijikajike nje. Futhi akukho ndlela ngokuhlalipha ukubehlisa ngakho, leyo akusiyo indlela. Kungukubona okufihlakeleyo ngokukholwa, niyabo, ukubona okufihlakeleyo. Siyabona ukuthi izwi lithini, siyalikholwa. Manje-ke mfowethu Branham bathi banokubona okufihlakeleyo, khona-ke umoya ongcwele awuveze khona impela athembisa ukukuveza, khona-ke siyakukholwa. Niyabo, nampo obufakazi obubonakalayo bawo. Senza kanjani isihlungu ngenkathi sishaya umuntu na? Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, washo. Uma isihlungu sashaya lokho, khona-ke lokho kulungile, niyabo. Ngakho basiletha lokhu, usiletha manje sengivala okwemizuzu embalwa elandelayo. Ngakho lokhu usiletha sisuka ku-Abela noKhayini siya ekwahlulelweni esikhathini sikaNowa, kusukela impela kulokho kufika kwezinsuku zikaNowa. Manje ngaphambi kokuba sibe nomugqa womkhuleko, lalelisisani ngenkathi ngisagijima kweminye imibhalo lapha endikimbeni encane encane. Sithola ukuthi emva kokuba izwe laselithathe umqondo walo ukuhlakanipha ngezwi, lawo indoda yaba indoda enkulu, indoda edumileyo. IBhayibheli lisho njalo uGenesisi wesithupha elesine. Indoda edumileyo igijima emva kwabesifazane ababukeka kahle ngempela nezinto njengoba saba nabo ezweni lonke ngedlulile nje kukho kwethi amalambo abomvu abanibanikayo, sixoxile ngobunye ubusuku ukuthi abesifazane babezoba kanjani ngababukeka kahle kakhulu ngezinsuku zokugcina, ukuthi indoda edumileyo njengehlazo eNgilandi nase-United States futhi usazotholakala ngolunye lwalezi zinsuku, niyabo. Anazi nje ukuthi yini bonke labo onondindwa nawo yonke enye into kumayelana nani, niyabo. Niyazi ukuthi kukhona abathathu koyedwa owesifazane osebenza eba kunoma kukhona intombazane yasesikoleni esiphakeme noma yasekholeji na? Abesifazane abathathu koyedwa abasebenza eba kunentombazane yasesikoleni esiphakeme neyasekholeji. Niyazi yini iphesenti elithize? Ngeke ngingalibiza manje ngoba alikho phambi kwami, angizange ngilibhale phansi, kodwa cishe impela kwesithathu kwabantwana basesikoleni esiphakeme phezu kwesizwe kuphakathi kokuthi kade benesimile esibi noma badingeke baye ekhaya ukuba babe ngomama na? Niyazi yini ukuthi ukuthatha umjovo epenisilini ukuxosha ukugcusula ufake kuphela ukonakala phakathi kwabantu okungukuthi leyo nto ayifile na kodwa nokho niyabo uNkulunkulu wathi kuyohambela isizukulwane sesine kubangela isifo sokuguga umncane nayo yonke enye into nabantwana ba oh sikanjani isono singubuqili kanjani bakanjani lawo bantu labo befundisi bayoma futhi bangashumayeli bamelane nabahlubula ezingubo esitaladini futhi babayeke bacule ekhwayini nayo yonke into enjalo futhi niyabo ileyo nto impela ethumele isile sakithi esihogweni yathumela uhlanga lwakithi esihogweni kunjalo ngakho manje sithola ukuthi ebe ukuba uNkulunkulu esenele yikho njengoba ngikholwa ukuthi usenele namhlanje manje ngiza endlini yami nginendlela ecakile yokuletha ngithanda ukwakha inqwaba yezinto bese ke ngishaya indikimba yami manje sithola ukuthi ngezinsuku zikaNowa ngenkathi uNkulunkulu wayezokwahlulela izwe ngenkathi selifika njengoba nje linjalo manje ngoba uJesu wathi lalinjalo wakhathalela na wakhathalela na yena impela wakhathalela wakhathalela ini na manje emva kokuba wayesevele esazi ukuthi ukwahlulelwa kwakuzwa futhi wamemezela ukwahlulela wakhathalela labo abakhathalela nalokho kuyafana njengoba kunjalo namhlanje wakhathalela labo ababe vuma ukukhathalela futhi sithola ukuthi wabathumela umprofeti ukubaqondisa ukuqondisa abantu bakhe abakhethiweyo endleleni yakho ehlinzekiwe yokuphunyuka kwaba nguyena izolo namuhla naphakade niyabo sithola ukuthi uNkulunkulu wabakhathalela abantu bakhe sisekupheleni futhi siyabona sisekupheleni akukho ndlela yokwakhela phezu kwaleyo nkohlakalo singawakha kanjani umuzi phezu kwamanxiwa ashile aseSodoma neGomora na singakwenza kanjani na kunye vo kuphela okusele ngalokho ukufika kwenkosi uJesu Oh hey uhlanjululo ngesikhathi senhlupheko ukubuyisa ukubuyiselwa kwezwe kwabantu abalungileyo ebusweni bukaNkulunkulu futhi baphile ngezwi lakhe Kaphelani wakhathalela labo abakhathalela uphunyuka ngezinsuku zikaNowa futhi wabathumela umprofeti nalo mprofeti wabaqondisa endleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu manje leyo indlela kaNkulunkulu yokwenza izinto niyabo uNkulunkulu wakhuluma kuNowa okwakuyizwi kwakungesilo izwi elilotshiwe ngaleyo nkathi wayesetshela uNowa ukuba alungise umkhumbi wokusindiswa kwabantu nokwexwayisa bonke abantu ukuthi waye nendlela eyodwa yensindiso nale ndoda yayingumprofethi oqinisekisiweyo owafakaza kubo indlela yokuphunyuka qaphelani abathobile nabaqotho bayizwa le ndoda futhi bayikholwa futhi baphunyuka baphunyuka kukuphi na ukufa kwezwe lesono elalibhudiswa ngalolo suku baphunyuka emgwaqeni wokufa okwakulele phezu kwezwe lonke uNkulunkulu wakhathalela kakhulu uNkulunkulu siza lokhu kuba kwehle kujule manje ngaphambi komuqo omkhuleko uNkulunkulu wakhathalela ubuka phezu kwezwe manje namhlanje futhi umemezile futhi umemezile futhi bedelela futhi bala kwakunethuba yokuphenduka ekuqaleni Ngenkathi uNkulunkulu etshele Izaya ukuba enyuke futhi abeke atshele uHezekiya ukuthi wayezofa uHezekiya waphenduka futhi kwawukhona isihawu ngenkathi uNkulunkulu etshele uJona ukuba aye eNineve futhi amemeze ngoba ezinsukwini ezingamashumi amane wayezowubhubhisa umuzi bakhala becela isihawu futhi kwaba khona ukuphenduka
There's nothing left but
God. Nada wayinqoba akusekho kusele kodwa ukwahlulelo nesizwe sengabuKristu behlulekile ukulalela ukubizwa ngakho akusekho kusele kodwa sibhekene nokwahlulelwa manje ngabe uNkulunkulu uyakhathalela ngalabo abaphendukile no uyenzile yini indlela yabo na manje sizobona ukuthi wenzani ezikhathini ezedlula isikhathi sikaNowa wakhathalela wathi umprofeti futhi waletha indlela futhi wabakhombisa indlela futhi wabenzela indlela yokuphunyuka futhi baphunyuka ekwahlulelweni wabakhathalela futhi sithola ukuthi ubaletha endaweni lapho yena ngezinsuku zokugcina kuya lapho wabo bonke ngaphambi kokuba ukwahlulelwa okukhulu kufike wabakhathalela kakhulu waze walungiselela indlela ababengeza ngayo futhi bakhululeke kuzo zonke izahlulelo ezazizofika manje wakwenza lokho kwabakhethiweyo manje siyakwazi lokho wakwenza lokho kubakhethwa kwabakhethiweyo kuphela manje babenguye oyevume lembewana yokuphila babenguye ababemiselwe ukukubona babe nguye thina sonke uma sikholwa iBhayibheli sizofanele sikholelwe ekumiselweni ngaphambili nyabo kunjalo uma esuye uNkulunkulu othanda ukuba ubhubhe kuhlupheke noma ubani kodwa wayazi ukuthi ubani owayezokwemukela nokuthi ubani owayengeke wakhathalela futhi abantu bakhe abakhethiweyo ngezinsuku zembobheso yaseGibhithe babe sezansi lapho eGibhithe futhi baba izigqila izinsuku zikaMose wabakhathalela abantu abathumela ini na umprofeti futhi kunjalo na futhi wehlukanisa abantu bakhe nezwe elingakholwa ekwahlulelweni okuzayo kwalolo suku wakwenza na wakhathalela ngenkathi iGibhithe lalinqwabele izono zabo zaba phezulu kakhulu uNkulunkulu waze wadingeka athumele ukwahlulelwa ngoba wayesevele emtshelile u-Abrahama futhi ngiyakubhekana nalezo sizwe ngakho esikhundleni sokuthulula ulaka lwakhe phezu kwabo bonke wathumela ukukhathalela kwakhe kubo wathumela umduduzi wakhe kubo wathumela izwi lakhe kubo futhi njalo uthumela izwi lakhe umprofethi wakhe njengoba enza ngesikhathi sikaNowa wenza into efanayo ngezinsuku zikaNowa ngezinsuku zikaMose sithola ukuthi wenze into efanayo wabathumela umprofeti wakhe futhi bazehlukanisa nokungakholwa manje lolo hlobo oluphumayo ilolo hlobo olwalikholwayo bamkholwa uMose ukuthi waye emehlweni kaFaro waye uhlanya waye ngumlumbi waye ngumzenzisi waye yinto ethize esabekayo kodwa kubantu owayekhethiwe ophuma ngokwezwi likaNkulunkulu ngiya kubakhipha waye ngumprofethi kubi wayeyindlela ethinzekwe nguNkulunkulu kanti yena futhi qaphelani bamkholwa futhi baphunyuka ekwahlulelweni kwalolo suku bamkholwa uMose futhi wathi wabakhathalela futhi ukuba abakhiphe futhi wabakhathalela uhambweni emva kokuthi baphume amen njengoba lokho kwakunjalo emzimbeni lokhu kusezingeni lokomoya wakhathalela ngani na wahlinzeka yonke into ababeyidinga besesohambweni wakwenza na wabaphilisa ngenkathi babegula wahlinzeka ukuphiliswa wahlinzeka indlela yokugula kwabo wahlinzeka inyoka yethusi ukuthi babengabuka phezu kwaleyo kwaleyonyoka yethusi isifanekiselo sesono futhi baphiliswe wabonda bese sendeleni lapho okwakungekho sikwawanisa isinkwa siphuma ezulwini wabonda akusikho lokho kuphela kodwa wabembathisa izingubo ekhombisa ukuthi ukhathalela labo abakhathalelayo uma bekulungele ukuvuma futhi baphenduke futhi bakholwe futhi bavume uNkulunkulu uyakhathalela kodwa ufanele ukhathalele kuqala ufanele ukuvume lokho akuthumela khona wabakhathalela kakhulu ukuthi babeyoqiniseka ukuthi kwakungezukuba khona phutha waqinisekisa uprofethi wakhe isibonakaliso sentsika yomlilo ukwenza abantu babone ukuthi kwakungesiyo nje le ndoda ihambahamba lapha ukuthi kwakunguNkulunkulu phezu kwayo ngo wayenguye owayehola indlela uNkulunkulu ukhathalela abantu abakhathalelayo uNkulunkulu ukhathalela labo abamkhathalelayo ngakho waqinisekisa le ndoda futhi wafakazisa ukuthi yayiyinceke kaNkulunkulu ngokubathumela insika yomlilo ukubaholela kulo impela izwe futhi babazi ukuthi inqobo nje uma lesisibonakaliso salomlilo insika yefu nomlilo yayibalandela wathi akayisusanga insika yomlilo nefu wayenabo iminyaka ngeminyaka ehlane iminyaka engamashumi amane kunjalo na leyo nsika yomlilo yabahola sisonyakeni wethu wamashumi amathathu nantathu sishiya iminyaka emide ngeyisikhombisa bekungafanekisa okufanayo kulungile insika yomlilo yabahola wabakhathalela futhi wabakhathalela kakhulu impela waze nje wabazisa ukuthi kwakungesiyo into ethize isayense kwakungesikho ukwenza iphutha elithize kodwa waqinisekisa umlayezo ewufakazisa wakhathalela kakhulu ngisho nowesifazane owayenguwangaphandle engesiyo umIsrayeli wayengesuye oweqembu kodwa wayenguwangaphandle ipresbyterian imethodist noma into ethize wayengakolunye uhlangothi kodwa ngenkathi ezwa igama lakhe lalingurahabi wayephila wayeyisifebe kodwa ngenkathi ezwa ukuthi uNkulunkulu wayekhona kanjani entikeni yomlilo futhi wayebahola wathi akube wabike uNkulunkulu futhi wakhombisa izihawu ezinhlolini ezazidle ukuzolunguza izwe futhi ngoba wakhathalela yena uqobo nabantu bakubo uNkulunkulu wamkhathalela ngangokuthi sade sathi lesi sifebe ukuthi sasizonikela ukuphila kwaso kuKristu embangeleni ngoba sasisibonile isibonakaliso kaNkulunkulu ongaphezu kwemvelo futhi sasikhonza oNkulunkulu baso ngqo ehlelweni laso uqobo kodwa ngenkathi sesibone lesi sibonakaliso esikhulu esingaphezu kwemvelo samemeza futhi sacela isihawu ngesihawu ngomndeni waso noNkulunkulu wasikhathalela kakhulu ngangokuthi umuzi wonke wona kanyana phansi omunye phezu komunye kodwa kwakungekho nelilodwa idwala elagudluka endlini yaso yakhathalela nakuba sona singowangaphandle sasingekho eqenjini ngaleso sikhathi kodwa wakhathalela ukhathalela njalo wakhathalela welija ngenkathi yena futhi yena yedwa ekhathalela uNkulunkulu haleluya yilapho okuza khona niphonde izinkathazo zenu phezu kwakhe ukuba uyanikhathalela uPetro ekhuluma kumalunga amadala akhethiweyo amalunga amadala nawo ebandleni wathi nibeke inkathazo yenu kuye ngoba uyanikhathalela bekani yonke into lapho ngoba nihlanzekile phambi kaNkulunkulu nihamba njengezingeko zikaNkulunkulu uNkulunkulu wamkhathalela uElijah ngoba uElijah wamkhathalela uNkulunkulu bonke abanye abashumayeli babe lahlekelwe ngumbono wangalolo suku babe lahlekelwe intando kaNkulunkulu nothando lwezwi lakhe futhi konke kwakuhamba ngesimanje kodwa akuna ndaba ukuthi uJezebeli wesimanje wayebeka kanjani nabo umama wesizwe wezwe akuna ndaba ukuthi labo abanye abashumayeli babe bavumela kangakanani labo besifazane baziphathe futhi benze uelethe wamemeza wamelana nakho egameni leNkosi wakhathalela lokho uNkulunkulu akusho lo uNkulunkulu wakukhathalela lokho elija akusho ngaleyo nkathi ngoba washo izwi leNkosi uNkulunkulu uyakhathalela uma ukhathalela kodwa ufanele ukhathalele kuqala ya abelani wakhathalela ngenkathi uyebiza uelija ngezwi lakhe esuka phakathi kwamahlelo kwakubukeka sengathi wayezofanele abulawe yindala ngoba kwakungezukuba khona okweshumi neminikelo eza kuye kodwa wamkhathalela kakhulu elija akamyekelanga alambe ngesikhathi ayelalela ngaso izwi likankulunkulu wayala amagwababa ukuba amonde wamkhathalela uelija ngoba uelija wamkhathalela futhi uyizwi wamkhathalela uDanyeli ngenkathi uDanyeli ekhathalela izwi likankulunkulu ngokwenele ukuba akhuleke ngomqotho akunandaba ukuthi inkosi yathini angisakufuni okunye kwalokho ukuba kwenziwe uElija wavele nje washo wavula izivalo zamapastela wayesebuka ngaseJerusalema wayesekhuleka uElija wamkhathalela uNkulunkulu noNkulunkulu wamkhathalela uElija uDanyeli walikhathalela izwi likankulunkulu noNkulunkulu wamkhathalela uElija wathumela itshe yomlilo ethusa leyo ngonyama yasuka kuye futhi yahlala phansi lapho busuku bonke uNkulunkulu uNkulunkulu wakhathalela ngoba uDanyeli wakhathalela yebo mnumzane ngobumqotho wakhuleka azi ukuthi kuzosho ukuphonthwa emphandweni wengonyama uma engazilalelanga iziyalo zehlelo kodwa waguqa phansi asepasteleni engesabi ukuthi umuntu wathini wathi wavula amapastela ngoba kwakungumyalelo kaNkulunkulu futhi wakhuleka ngobuqotho nangokwethembeka kuNkulunkulu wakhe nsuku zonke wamkhathalela uNkulunkulu nomyalelo wakhe noNkulunkulu wajika wayesemkhathalela uDanyeli nokuyala kwakhe kuma kwakhe uDanyeli wamkhathalela uNkulunkulu nezwi lakhe noNkulunkulu wamkhathalela uDanyeli nokumela kwakhe izwi uyokwenza ngaso sonke isikhathi amen wakhathalela abantwana bamaHebheru ngenkathi behlonipha ngobuqotho futhi bakhathalela ukukholwa okwanikelwa kubo kwabakanye izwi likaNkulunkulu wabakhathalela kakhulu kwaze kwathi ngenkathi beshaya icilongo babe nomyalelo ovele kuNkulunkulu ningakhothami phambi kwanoma yimuphi uNkulunkulu wabezizwe noma iziphi izithombe ezibazwe ngamathe ningakhothami futhi ningazikhonzi lo kwakungumyalelo futhi ngenkathi bebetha icilongo basebethi sizobaphonsa esithandweni labo abangakwenzi bakhathalela kakhulu baze bafulathela isithombe esibazwe ngete kunjalo uNkulunkulu wabakhathalela kakhulu ukuthi ngenkathi kushisa kuvela wathumela indoda yesine phansi lapho esithandweni somlilo futhi yabagcina bepholile wakhathalela ngoba bakhathalela uma ufuna ukubambelela kwezinye izibi ngokholo uNkulunkulu akakhathaleli ukuthi wenzani uma ufuna ukwenza lokho akasoze awukhathalela ngoba wenza lokho okusho umuntu kodwa uma uzobambelela ezwini likaNkulunkulu ukuvuma kwakho okuqotho kweqiniso futhi ukholwe ukuthi uNkulunkulu ungumphilisi onguyena izolo namuhla naphakade uzawukhathalela wakhathalela ngaleyo nkathi wakhathalela abantwana bamaHebheru futhi wabathumela indoda yesine ukuba ibakhulule okwabe kunguKristu siyakwazi lokho ngenkathi anochoko ememeza Nkosi abanochoko abayishumi baphuma futhi bamemeza ngobuqotho Nkosi sihawele babe nokwenele ukukhathalela izimfuno zabo uNkosi wayenamandla ukubakhathalela wakhathalela onochoko ngoba onochoko wakhathalela ukuba benze ukuvuma kwabo bambiza ngenkosi wakhathalela ngenkathi induna yekhulu ikhathalela ngokwenele ngayo uNkosi ukuthumela usizo oluvela kuJesu ngenkathi induna yekhulu ikhombisa ngokukholwa kwayo yalanda izithiko zayo zaseRoma futhi yakhathalela ngokwanele ngokufakaza emphakathini ukuthumela kuye ukuba eze aphilise indodana yayo. UJesu wakhathalela ngokwanele ukuba ahambe ayiphilise. Uyakhathalela uma ukhathalela banele ukhathalele kuqala nokho wakhathalela wakhathalela wenkathi uJayiru ekhathalela ngokwenele ngoJesu. Wayeyikholwa langasese, wakholwa ukuthi wayeqinisile, kodwa ngenxa yokuma kwehlelo lakhe wayenganaki ukuphuma futhi akuvume. Kodwa ngenkathi indodakazi yakhe encane ithola ukugula yase ifa, uJayiru wazi ebuka ukufa indodakazi yakhe noma ukuzwakalisa ukukhathalela kwakhe, wakhathalela ngokwenele ukuba alathi abangakholwa owayemzungezile wayesefaka isigqoko sakhe esincane sobufundisi wayesehamba wayesefumana uJesu. Ngenkathi uJayiru ekhombisa ukuthi wayekhathalela uJesu wakhombisa ukuthi wakhathalela ngokwenele ukuba eze futhi ayivuse kwafileyo, niphonse izinkathazo zenu kuye ngokuba uyakhathalela. Kunandaba ukuthi kuyini uyakhathalela. Wakhathalela ngokwenele ngenkathi kwakungekho ngisho nomyalelo onjalo, kwakungekho lutho olwashiwo kanjalo, wayengakaze akuphathe. Kodwa wakhathalela ngoba owesifazane omncane wayengakwazi ukungena empini womkhuleko, futhi wathi uma bengingathinta umphetho wengubo yakhe ngiyamkholwa. Wakhathalela ukukholwa kwakhe kulokho, ngangokuthi waphenduka wayesembiza ezethamelini wayesemtshela ukuthi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile. Wakhathalela ngoba owefazane wakhathalela. Wakhathalela ngenkathi ogula ngemizwa ebiza uLegiyona akhathalele ngokwenele phansi kwaphikisana naye ukuyaluza aphume phansi kwalawo mathe amathuna odeveli nokuba aphume ukuhlangabezana noJesu futhi aziphonse azilalise phansi. Ngenkathi uLegiyona nabodeveli babengeke baze beze ukuba uLegiyona wayengayifukanga avule indlela yakhe aphumele phandle lapho ukuba ahlangabezane naye, futhi ngenkathi ekhathalela ngokwenele ukwenza lowo mzamo omi enkolelweni yakhe, uJesu wakhathalela ngokwenele ukuba akhiphe lelo giyona wodeveli kuye nesimo sakhe sokugula ngemizwa sase singasekho. Wakhathalela uma ukhathalela. Yebo mnumzane, uyakhathalela uma ukhathalela. Manje ngenkathi ibubuthe imemeza esangweni laseJericho, oh Jesu, iJuda lomthetho imi kahle esinagogweni. Kodwa ngenkathi ithi uyini lowo msindo odlulayo na, bathi uJesu waseNazaretha uyedlula umprofethi. Yathi Jesu, wena ndodana kaDavide, oh ukusolwa okunjepho lokho okwaba yikho kumelusi wayo nabaphristi ababemi eduze, kodwa yayingenandaba ukuthi yini umelusi upristi noma lutho olunye alusho, yayithathekile futhi yakhathalela ngokwenele ukuba ithole ukubona kwayo. Ngakho yamemeza kakhulu, futhi ngenkathi leyo mpumputhe yayisilungele futhi yakhathalela ngokwenele ukuba imemeze kakhulu. UJesu wakhathalela ngokwenele ukuba ayiphilise. Nguyena izolo namuhla naphakade, uyakhathalela. Uma ukhathalela, kodwa ufanele ukhathalele kuqala, ufanele ufakazise ukuthi uyakhathalela. Wakhathalela kakhulu kwaze kwathi ngenkathi owesifazane ehlala nendoda ayistupa wakhomba futhi wazi futhi wasiqonda isibonakaliso sakhe uMesiya sokubona ukufihlakele. Wakhathalela ngokwenene waze wathethelela zonke izono futhi nika amanzi amaningi ukuthi akathekekanga ukuba eze lapho ukuzokukha ngoba waqonda. Wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Ngenkathi emtshela okwakungalungile kuye futhi ebona wayelindele lolo suku ukuba lufike kuphela, wayekade enziwe iqembu lawo onke amabandla, wayengenalo ithuba lokukwenza. Kodwa ngenkathi esebone umuntu owayekwazi ukumtshela okwakungalungile kuye, wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena, ngiyazi nxa uMesiya efika uyakwenza lezi zinto. Wathi, ngiboye lokho kwenene wakatalela. Washa imbiza yake ya manzi. Kutu wasuwa waya emzini. Waeseti, wazani bono umutu wa mshele. Izi itangi zezi leo. Umebe nguye impela. Umesi alona na. Waya into etize. Jengo Rahabi. Wakatalela waze. Washakiza uoku muzi. Wakatalela ngoba into etize. Ya enziwe. Mpalo pinse kisiwe. Waufeze kisiwe. Futi wezi wa wai iwo. Mokinise gile. Futi. Wakatalela, katalelanga ukuthi amadoda athini noma omunye umuntu wathini kwanini wayelapho ngathi kwenzeka wakatalela futhi wabakatalela abantu bakubo waze wabatshela bonke futhi kwabangela wonke umuntu ukuba ukhole kuJesu Kristu wakatalela naye wakatalela impela. Wenza uJesu wawukatalela ngokwemele umlayezo wanamuhla ukufezekisa lezi zinto ezifanayo njengoba asho waze wafa wabuye wavuka ukubathumela ngomoya ongcwele umduduzi ukukhombisa inkonzo yakhe namhlanje ukuthi usaphila. Wakatalela ngokwenele singekatalele na ileyo into singekatalele na wafela lenkonzo. Wafa ukuze umoya ongcwele ukwazi ukuba lapha ngalolu usuku ukukhombisa lezi zinto. Wanikatalela, wakatalela ukuwe uleta lapha, wakatalela ukwenza istatimende, wakatalela ngoba wanithanda, wakatalela ngokwenele ukukwenza ukuthumela umoya ongcwele kulokhu enze lenkonzo namhlanje. Wapha wazisa kanjalo-ke ukuthi wakatalela ngalolo suku ngoba ufela ukuqinisekisa lokho uNkulunkulu athi wayezoba yikho. Yingaleso sizathu wesifazane amqonda. Wathi, ngiyazi nga uMesiya efika, ungumprofethi, nga uMesiya efika, uyositshela lezi zinto. Niyabo, wakatalela ngokwanele ngezwi likaNkulunkulu ukuqinisekisa kuye. Amen. Manje wathi umoya ongcwele ukuthi ngalolu suku lomqondo wezihlakaniphi ukuthi akwazi ngomoya ongcwele ofanayo afakazise ngathi ukuthi usenguyena uMesiya akufakazise ngendlela efanayo nguyena izolo namuhla naphakade. Manje umbuzo uthi niyakatalela na? Ngicabangani ngakho na? Kulapha kufakazisiwe ngokuphindaphinda nikatalela ngokwenele ukukholwa na? Nikatalela ngokwenele ukuvuma izono zenu ukuthi ninephutha na? Vumani ukungakholwa kwenu futhi nikwemukele. Nikatalela ngokwenele ukukwemukela na? Wakatalela ngokwenele ukufa abuyavuke ukukuletha kini? Nikatalela ngokwenele ukukwemukela. Ngicabanga ukuthi kufakazisiwe konke kusukela esikhathini sikaNowa konke emumva le kusukela kuGenesisi kuze kuyophumela le. Asinazo isikhathi sokufinyelela kukho konke kodwa niyabona ukuthi uyakhathalela futhi wafa ukuze nikhathalele ukuze nibe nendlela futhi ulethe leyo ndlela. Kwazo khona impela leyo ndlela eyayizokwenza iyakwenza futhi manje. Nangu namkhande ekhombeza ukuthi kuyiqiniso manje leli hora elibi esiphila kulo ikatalela ngokwenele ngakho ngayo yonke inhliziyo yenu ukholwa na? Noma ngabe ngishawumuka umkhuleko kumbe noma ngabe kuyini lokho akusikho niyakhathalela na? Iphonse izinkathazo zenu phezu kwakhe uyanikhathalela yibani qotho ngakho. Nikhathalele ngokwenele ukuba nibe qotho ngokuba ufakazisile ngezwi lakhe iqinisekisiwe ukuthi uyakhathalela. Wethembisa ukulithumela ukwenzile. Wethembisa every nanti. Uyakhathalela manje. Uthiwani-ke ngani na? Kungukuthi benifanele nikhathalele okulandelayo. Wakhathalela ngokwenele. Wakhathalela ngokwenele ukuninqobela zonke izitha ukuthi konke elifanele nikwenze ngokuba qotho futhi nikukholwe. Kwangabe ukufa, ukufa akulutho kimi. Ukukunqoba sekuvele kunqotshiwe. Ukukhula akusekho okwami. Ukukunqoba akusikho okwaKristu kunqoba. Sekuvele kunqotshiwe. Ngifanele nje ngikhathalele ngokwenele ukukukholwa. Nisaba ngaloko omunye umuntu alitshele khona na nisaba ngokuqilonga kwadokotela na nisaba ngaloko ibandla elizokusho kini na nisaba kuma lapho mandondo udeveli na nithi sengizivumile izono zami sengibeke eceleni yonke into sengiwakholwe konke amazwi lapha nkosi dala kimi ukukhathalela wangikhathalela ngiyakukhathalela ngicabanga ngalelo culo elidala elinomusa kuyanikhathalela libalele noma limathunzi kuyanikhathalela asikhothamise amakhanda ethu manje ngeke nje sisaqhubekela phambili
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow. He careth for you.
Leyena namakanda ethu ekhotheme inhliziyo yethu.
He Care for
listen to
He care for you through sunshine or shadow. He care for you.
Manje uma nikhathalela phakamisani isandla senu nisacula lelo
era for you through sunshine or shine
Baba wasezulwini ngalesi sikhathi ehoreni eselileyithi losuku senza ukuvuma okuvela ezinjulweni zenhliziyo yethu ukuthi sesiyazi ngezwi manje ukuthi ububakhathalela njalo abakuqobo kodwa inkathazo kusi siyakhathalela na Sifuna nje ukuthola imfundo esithi awu nginesiqu sokudokotela noma i-LLD. Lokho ngukwazi isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Lokho akusikho ukusiphuza. Nkulu ngiyakhuleka namhlanje ukuthi ngamunye wethu uzothatha izinsizi zikaKristu azifake enhlizweni yethu uqobo athathe ukuhlupheka kwakhe phezu kwethu ukuqonda ukuthi sifanele ukuhlupheka nathi ngehlazo legama lakhe ukuthi sifanele sihlupheke futhi kwangathi singaba njengabafundi basendulo sibuye sithokoza ukuthi sibalwe ukuthi sibe nenhlanhla uthwala ihlazo legama lakhe siphe khona baba ngizokhulekela abagulayo nkosi beka izandla phezu kwabo baphakamise izandla zabo abaningi babo nabaningi uzokhulekelwa futhi bephethe amakhadi omkhuleko nabanye uphakathi lapha abangangenanga ngesikhathi benzele amakhadi omkhuleko kodwa bazokholwa Nkosi, bebengaphakamisa izandla zabo, kubukeke kanjalo kimi yonke inhlangano yebandla abaningi babo bayagula nanka lamaduku ebekwe lapha ngizwe ubukhona bakho bobuNkulunkulu ngezwi elicotshiwe baphilise Nkosi yipha ukuthi isicelo sabo sizophendulwa futhi manje kusukela emadukwini kuya ezithamelini kuya ezidalweni ezingabantu abahlezi phandle lapho behlupheka oh ubukhona benkosi mabufike baba futhi bubaphilise bonke uzokwenza na kulokhu ukusa emseni wobuNkulunkulu ngenkathi sivuma nkosi na mina inceku yakho ivuma ukungabi nakhono anginayo ngisho nento eyodwa nkosi engingayethula kuwe njengefanele asifanele akukho namunye wethu ongenza lokho nkosi asizifanele izinto esizozicela kodwa nkosi siyazi ukuthi uJesu wamuka wenyukela enkazimulweni futhi lapho elungiselela indawo ukuba size futhi asemukele kuyuqobo futhi wasitshela ukuthi wayezo sithumela umduduzi owezoba ngumoya ongcwele futhi wayezo kwenza umsebenzi wakhe futhi ahlale nathi kuze kube phakathi. Oh, moya ongcwele, moya kaNkulunkulu, woza kabusha kulokhu busa phezu kwethu bese uqinisekisa ubukhona bakho busi ngendlela efanayo owenza ngayo ngenkathi uhamba lapha emhlabeni ukuze lezi zethameli zazi ukuthi ulapha ngalezi zinsuku zokugcina ukuqinisekisa izwi lakho nokufakazisa ukuthi njengokuba kwenzeka emihleni kaLoti kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Nkosi, kusodumweni lwakho nenkazimulo esicela ngakho lokhu njengoba sizinikela kuwe ngokuvuma kwethu. Sihlanze ngegazi lakho, Nkosi, sigeze ngamanzi ezwi futhi sihlanze egazini futhi usethule, Nkosi, njengezibonelo njengoba uPetru asho ekufundeni indikimba kulokhu kusa ezweni elingakholwayo ngokuba sikucela egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngizocela utate manje nopiyano umzuzwana nje singahle sibe lethi kancinyane namhlanje, kodwa oh, angitholi ukufika kaningi kakhulu. Sibekezeleleni nje ngabe wonke umuntu uzohlala nje imizuzu embalwa manje. Sizokhulekela wonke umuntu. Ubhili Paul, uphi ulapha na? Unikeze kuphi? Uyawanikeza amakhadi omkhuleko na? Bekuyiliphi na? B, usukela kwelokuqala kuya kwelekhulu. Asithathe nje ambalwa OB futhi sibone uma ezosinika ukubona okufihlakeleyo. Kunjani lokho na? Sibone uma elapha kanye nathi simcele nje. Niyakholwa ukuthi uzokwenza na? Ngishumayelile futhi bengicotshiwe, kodwa manje sengishumayelile ngasuka kukho. Niyabo, futhi asisukumise abantu awu. Sizobakhulekela bonke empeleni. Siqale nje ngokuqala. Ubani ono-B wokuqala na? Sukuma onekhadi lomkhuleko. Qabo, ngizobaletha nje ngapha ngqo baphuma kulesi sikhala sezihlalo besebeza behle. Akuthi uB wokuqala, ubani onalo ikhadi lomkhuleko lokuqala na? Nisho ukuthi alikho endlini na? Kulungile, sizoqala. Oh, ngiyaxolisa ninikazi. Okay, kulungile. UB wesibili, manje-ke uma sesivele sesiqalile kusukela kwelokuqala, akuthi UB wesibili, ubani onalo? Ungasiphakamisa isandla sakho kanjalo ukuze sikwazi ukulibona na? Woza lapha ninikazi, khona lapha elesithathu. Ubani onelesithathu na? Manje asithole umugqa wethu wehlele njalo ngobonda. Siyakudluka noma emumva ngapho ndawo ndawo. Ngakho kulungile, ikhadi lomkhuleko lesithathu. Ubani ozoza na? Ngabe lininikazi eliza lapha na? Angisibonanga isandla sakho, ngiyaxolisa tate. Elesine, ubani onekhadi lomkhuleko lesine na? Ungasiphakamisa isandla sakho ukuze ngikwazi ukubona ukuthi ungubani na? Indoda emumva lapho, umfowethu oyigalathi, ungeza khona lapha mnumzane. Elesine, elesihlanu, ubani onelesihlanu na? Abanumzane abahloniphekile emumva lapho, ningeza lapha uma nithanda na? Elesithupha, ubani onekhadi lomkhuleko lesithupha? Ungasiphakamisa isandla sakho na? Ngapha kulungile, elesithupha mnumzane, elesikhombisa. Manje lokhu kuzonibangela ukuba nje ningalokhu niminyana phakathi. Elesikhombisa, kulungile, ehlelani lapha ngo. Elesikhombisa manje, elesishiyagalombili, njengoba nje ni ungeza mnumzane na? Elesishiyagalolunye, kulungile mnumzane. Eleshumi, kulungile mfana omncane. Sisacabanga ngalokho, into emnandi kunawo yonke. Ngenkathi ngingena abafana abancane kuthi nje akungibulale ukucabanga ngakho. Umfana omncane ume lapho esikhashaneni esedlule, uthe, mfowethu Branham, ungangenzela into ethize na? Uthi nje akalingane nalo mfanyana omncanyana. Ngithe, kuyini indodana na? Wathi, khulekela umama wami. Wathi, uphatha igama likaNkulunkulu ngeze nje, futhi nje unempilo embi kabikabi. Ngathi, wakhephi na lapha edolobheni na? Wathi, yebo mnumzane, ubefuna unina ukuba abe ngowesifazane olungileyo futhi akumangalisi uIsaya wathi umntwana uyakuzihola. Eleshumi ele akusilo eleshumi na kulungile eleshumi nanye kulungile eleshumi nambili eleshumi nambili kulungile eleshumi nantathu eshumi nane kulungile eshumi nanhlanu eshumi nanhlanu angilibolanga eleshumi nanhlanu eshumi nesithupha kulungile woza ujike ngapho mnumzane uma uthanda eshumi nesithupha eshumi nesikhombisa eshumi nesishiyagalombili eshumi nesishiyagalombili angilibonanga kulungile nenekazi noma tate eshumi nesishiyagalombili kulungile manje hamba ngapho nenekazi uma uthanda phuma ngapho manje bukani njengomugqa omkhuleko lokho kwenele kubo ukuma ngesikhathi esisodwa njengoba umugqa omkhuleko uqala ukuphunguka nabo manje-ke uBilly Paul noma abanye babo lapha kusukela emsamo mfowethu Neville akube ngumfowethu Neville emva kwesikhashana uma nibabona manje nxa nibona umfowethu Neville ebona umugqa omkhuleko thola uzogqweba kanjalo ngoba ngizokhulekela ukuba umoya ongcwele. Manje le ndoda unalo ikhadi lomkhuleko esihlalweni esinamasondo mnumzane na ube nekhadi lakhe lomkhuleko kulungile manje ningamthatha nimfake ngqo emgqeni womkhuleko manje ngabe ukhona omunye olapha ongakwazi ukusukuma na omunye akabasize uma sekufika isikhathi sabo niyabo manje cabangani nje qalani lapho engishiye khona lapho cishe kweleshumi nesishiyagalombili noma amashumi amabili ndawo ngapho bese ke niqala emashumini amabili nanye amashumi amabili nambili niyayazi indawo yenu njengoba ningena manje niyakhathalela na niyakholwa ukuthi ubekhathalela njalo na seniyakholwa ukuthi uyakhathalela manje na uma ake wakhathalela uyokhathalela njalo niyakukholwa lokho na manje ngifuna wonke umuntu ukuba ahloniphe ngokuzithoba ngempela gcina indawo yakho futhi ukhuleke manje wena osezethamelini khuleka nawe manje wakhathalela kanjani na ngoba akabange esakhathalela futhi akukho muntu noma akukho mprofethi akekho omunye futhi ongahamba adlule imingcele yomsebenzi kankulunkulu othenjisiweyo kunjalo na manje angikhathali manje ningahle kuba nike nedlula emigceni yomkhuleko izikhathi eziyikhulu kodwa nina enimile manje nawe ohlezi uma kukhona isono empilweni yenu ukungakholwa kuvumeli khona manje ningabi nesibindi sokuba ningene lapha ngaphandle kwalokho uma ningeza nedlule lapha futhi akunandaba ukuthi indoda ibigcotshwe kangakanani futhi ibingama futhi ibeke izandla phezu kwenu niyokugeja ngempela ngekhulu lamamayela ngaphandle uma nikukholwa nifanele nikukholwe nifanele nikuvume nifanele niyabo manje-ke uma nibuka lapha ukuthi kukhona kanjani ngithemba ninasesithombe niyabo akunakwenzeka nhlobo kuNkulunkulu ukuba angaligcini izwi lakhe kini uma niligcinile izwi lenu kuNkulunkulu niyabo uma nikukholwa ngeqiniso akukho lutho olunganenza nikungabazi isikhathi indawo akukho okunye okunganenza nikungabazi kukholweni niyakukholwa na manje ngizobuka phansi kulo mugqa omkhuleko ngokwazi kwami ngaphandle uma kuyile ndoda khona lapha ngiyayazi futhi ngiyakwazi lokho ngiyamazi uJean Slaughter ezansi lapho ngiyamazi ngaphandle kwalokho futhi angazi ukuthi yini abayimele lapho anginalwazi ukuthi bangani lapho uNkulunkulu uyazi futhi manje uma nonke nazi ukuthi angaze lotho ngani phamisani izandla zenu nina nimi lapho manje bangaki kulezi zethameli owaziyo ukuthi angazi lotho ngani phamisani izandla zenu manje bangaki onokuzwa ukuthi uJesu Kristu uyazi ngani na futhi bangaki abazothanda ukusho lokhu na ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uJesu wangiphilisa ngenkathi ebethelwa eCalvary kunjalo nyabo manje uma sevele ekwenzile khona ke ngokukholwa kwenu ukuba nikwemukele manje wakhathalela ngokwenele ukukwenza nikhathalela ngokwenele ukubeka eceleni konke ukungabaza bese nikukholwa na niphonse izinkathazo zenu kuye ngokuba uyanikhathalela manje uma nigula uma nihluphekile ngibonile awu niyazi amashumi ezinkulungwane aphindwe kamashumi ezinkulungwane ezinto umoya ongcwele ozenzile futhi niyakwazi lokho ukugongobala ngisho nasekutheni sekufiwe indoda yawa yafa khona lapha emsamo khona lapha phambi kwethu tishe emavekini amathathu edlule umkayo ungunesi orejistiwe ehlezi lapha nendoda yashayeka phansi ngo ihlezi lapha ndawo ndawo nangu umkayo ehlezi lapha manje futhi futhi nansi iphezulu lapha ndawo ndawo manje ya nansi imikhona lapha amehlo aqweqa aphenduka abamnyama kanjalo khona yawa ngase ngehla wayihlola akukho hliziyo akukho kushaya kwemithambo ngabeka izandla zami phezu kwayo yayingasekho futhi nje ngabiza umoya wayo egameni likaJesu Kristu futhi yavuka niyabo niyabo kuyini na ungukuvuka nokuphila kwakungesimi lowo kwakungumduduzi owasebenzayo umoya ongcwele usenzela izinxuselo niyabo simemukele manje sekukuye ukwenza izinxuselo manje ke kungakanani ebenginga uNkulunkulu ubengakusindisa ngokumelene nentando yakho na impela qha angeke uphilise ngokumelene nentando yakho ufanele ukukholwe manje bekungaba yini lokhu uma engafakazisa uma uNkulunkulu elongivumela ngesiphiwo sobuNkulunkulu nginikhombisa ukuthi uJesu Kristu ulapha kanye nathi ukuthi lo mduduzi uJesu Kristu uyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi kunjalo na ulizwi enguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu nebhayibheli lazo kumahebheli esine ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili lahlulela imicabango yenhliziyo kunjalo na futhi yilokho uJesu akwenza ukufakazisa ukuthi wayeyizwi eligcotshiwe uMesiya ohe anikuboni lokho na yini uMesiya na ogcotshiwe ogcotshiwe ini na izwi eligcotshiwe ulizwi waba yinyama wayeyilelozwi eligcotshiwe yakubona lokho mfowethu uveli na niyabo uyizwi eligcotshiwe futhi manje uma uzinikela kuye khona-ke ukusebenzisa ngaleya kwalokho okwaziyo efakazisa ukuthi useyilo izwi eligcotshiwe elahlulela imicabango yenhliziyo oh kanjani angangabaza kanjani noma ubani na kholwani nje ningangabazi namanje nina enihlezi khona lapho ngishaye leyo ndaba kulokhu kusa ngenkathi owesifazane omncane ekhathalela ukuthi wayengezukungena emgqeni womkhuleko mhlampe kodwa wathinta umphetho wengubo yakhe wayesejika niyakukholwa lokho na niyakholwa ukuthi kungenziwa futhi namhlanje na ya manje ubungawuthinta kanjani na ibhayibheli lathi ungumphristi omkhulu khona manje umphristi omkhulu ehlezi ngawesokunene sobukhosi sikaNkulunkulu ukwenza izinxuselo phezu kokuvuma kwethu siyavuma ukuthi siyamkholwa futhi sifuna ukuthinta umphristi omkhulu futhi siyamthinta ubengenza kanjani na ulapha ngesimo sikamoya ongcwele khona-ke ubezokhuluma aphendule ngqo edlule futhi anitshele impela nje kunjalo njalo na manje kukholweni lokho futhi nibe yilokhu nihlezi ezihlalweni nilokhu nithule nilokhu nihlonipha ngokuzithoba futhi nibhekisise manje uma nje ezokwenza okungenani kathathu lokho kuzokwenela akuzukuba njalo na kathathu uma ezokwenza oqala osibili osithathu uma ezokwenza sawubona manje umzizwana nje sisakhuleka nje nyabo yilokhu angilena yinto ethize ethe ukwehluka kancane khona manje kade ngishumayela bese kuthi-ke ngiphendukela kulokhu manje bengingakayibizi inkosi ngalokhu isikhathi eside kodwa inkosi uNkulunkulu iyayazi inhliziyo yami futhi kwangathi ingapha isicelo sakho futhi ngiyakukholwa ukuthi izokwenza manje lapha komi wesifazane sizihambi komunye nomunye ngokwazi kwami angaze ngimbone empilweni yami angahle ukuba uhlale kwezinye izethameli ndawo ndawo noma wangazi ngenye incwadi efundwayo kodwa ubaba wasezulwini uyazi ngokwazi kwami angikaze ngiphose amehlo kuye empilweni yami uyisihambi manje uma enguyena nangu owesilisa nowesifazane bebonana lapha njengoJesu wabonana nowesifazane emthonjeni engikhulume ngaye esikhashaneni esedlule wamkhathalela manje lona owesifazane mhlampe banacala le nto efanayo owesifazane ayeyiyo kodwa kukhona okungalungile kodwa uyakhathalela kakhulu impela nje ngaye njengoba enza kulowo wesifazane nyabo uyakhathalela manje futhi ngenkathi ekubona wakuqonda manje lapha sobabili simi lapha kanje manje angikaze ngibone manje uma umoya ongcwele omkhulu ongabonwayo manje uma imizwa yokukholwa izomemezela kimi ulethe imizwa yokukholwa nezwi lakhe liwusondeze kakhulu ngalolu izinsuku zokugcina useze waba nesithombe sawo lapho usondeze kakhulu emizweni yethu wagcoba umukile futhi wambona engena lapha futhi ehamba-hamba ekuleso simo sensika yomlilo akakwenzanga na manje ulapha ngiyazi ulapha ukukholwa kwami ukuthi ulapha manje uma nje engazenza aphatheke ngokwenele phakathi lapha ukuba abambe impilo yalona wesifazane yabo njengoba ethembisa ukuthi uyokwenza umoya ongcwele uyokwenza umsebenzi ofanayo awenza manje mina lokhu kade ngishumayela ngifuna nje ukukhuluma kuwe umzuzu ukuze nje ngibone njengoba enza kwesifazane emthonjeni wathi ngiphuzise uyazi nje wayehlezi mhlawumbe lapho ecabanga ngabo behamba uyofuna ukudla kwase kuthi-ke wadingeka akhulume kuye umzuzu uyazi ubaba wayemthume enhla lapho wayedingekile wayeya eJericho futhi wayenyukela eSamariya lokho kusenhla entabeni wayeswelekile ukwedlula ngapho awu ngandlela thize noma enye bengiswelekile ubaba ongithume ngivela e-Arizona lapha wase ungena ngakho konke nje kuyinto efanayo ayikho into eyenzeka ngenkanhla konke kwenzeka ngesizathu esithize umusa kaNkulunkulu uqinisile manje ngingakwazi futhi ubukeka uphile ngempela futhi kungahle kungabi sikho lokho oze ngakho lapha kungahle kube ngenye into ethize kungahle kube ngomunye othandekayo kungahle kube ngezasekhaya ezezimali anginandlela yokwazi uyakwazi lokho kodwa uma ezochaza kimi ukuthi uze ngani lapha uzokwazi noma ngabe kweqiniso noma qha futhi izethameli zizokholwa yini nganhliziyonye ke na manje uyasizwa futhi kuyatheyishwa futhi nje simi lapha emsamo inenekazi ngiyalibona liphakamisa ikhanda lalo kanje linezinhlungu zekhanda okulikhathazayo njengesifo esibanga izinhlungu zekhanda izinhlungu zekhanda ezibeleselayo zifika ngaso sonke isikhathi lokho kuqinisile uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho uyabo kunjalo enye into linenkathazo yendlala yegilo ukuthi litsheliwe empeleni lokho kuyakukhathaza futhi uqinisile indlala yegilo bese kuthi-ke kunezifo ezilakanyanayo nje izinto eziningi ezingalungile kuwe ukwethuka ukugula uthola izingxaki ngezinye izikhathi ngiyamangala ukuthi ngimi kuphi futhi noma ngabe ngiphakathi noma ngiphandle nalokho kunjalo kuyiqiniso manje uyakwazi ubungeke ufihle manje uma ubungafihla uyabo uyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi yini wena ungubani na awu Viola phindela ekhaya uJesu Kristu uyakusindisa.
Do you believe?
Uyakholwa na angazi uJesu Kristu wazi zonke izinto. Ngesinye isihambi kimi uNkulunkulu usasobabili uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe inceku yakhe na uyakholwa ukuthi lezi zinto engizishumayele kuleli zwi iqiniso na uyakholwa uma inkosi uJesu izongitshela ukuthi uze ngani lapha uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yayo futhi yenza lokhu ngoba iyakukhathalela yona ukukhathalela kwayo kungokwakho yenza lokho ngoba iyakukhathalela ikhathalela laba abanye ongene emgqeni iyabakhathalela ubone inkathazo ingozi yemoto ugaqazela konke ngayo kunjalo unenkathazo ngesitho sakho kunjalo sizosinda nokwethuka kuzokuyeka ngakho nje khubeka uye ekhaya ubonga inkosi futhi uthi ayidunyiswe inkosi uma ukholwa konke kungenzeka. Kulungile uyakholwa na angikwazi wesihambi kimi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uyakholwa ukuthi angangitshela isizathu sokuba ube lapha noma into ethize enye ngawe na ubungakukholwa na nanga omunye wesifazane bekungesuwe uyabo qhabo akunjalo nguwe ulapha omunye umuntu uze ngomunye ngunyoko kunjalo unento ethize engalungile ngesitho sakhe naye kunjalo akekho lapha useduze kwendawo efana kimi njenge-English cishe ndawo ezansi lapha wena kunjalo uyakholwa na ulungile qhubeka usephilisiwe qhubeka nje.
There's two women and one of them is much older, so I wonder where it was at. I looked to see where it was at. The Lord God
bekunabesifazane ababili omunye wabo ubethe ukuba mdala ngakho ngimangele ukuthi bekukuphi ngibukile ukuba ngibone ukuthi bekukuphi kuphi inkosi uNkulunkulu yazi zonke izinto ayizazi na futhi ingenza zonke izinto uyakukholwa lokho na amen ayimangalisi na ngiyayithanda yona ingokuphila kwami ikho konke enginakho ikho konke engikufunayo. Ugcobo lulandele lelo nenekazi kunelinye inenekazi lihlezi lapho elikhathazwa ngokwethuka futhi linesimila phansi kwengalo yalo kunjalo na ngenkathi libeka izandla zalo phezu kwakho-ke uzwe ukuzwa ukuxake ngempela bekungenjalo lokho na lokho kungenkathi ekuphilisa uzosinda uJesu Kristu. Buka ukuthi likuphi owesifazane obekhuleka noma lapha uyabo uqaphelile ngenkathi ekhuleka bengimkhulekela kwenzekeni na uyabo ngibone omunye wesifazane ngase ngibuka ngapho kube nokuzwa okukhulu bafanele bazane into ethize noma bajwayelene omunye nomunye ngoba lo wesifazane ube nokuzwelana nalona wesifazane lapha bese kuthi-ke lona wesifazane eyehla bese emthinta futhi ngenkathi enza ngibukile ngase ngibona into ethize ngaleya futhi lapho ube imikhono lapho angikaze ngimbone lo wesifazane empilweni yami uNkulunkulu ezulwini uyakwazi lokho. Oh hey, ubungangabazelani na? Uma ukholwa ubengasusa ngisho nezinjwayelo kuwe uyawukholwa lokho na uyakholwa ukuthi uzokwenza uphile na kubeka futhi uzokumisa khona manje futhi ungawubhemi neze omunye kubekela phambili futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi.
Are you believing? Have we had three yet?
Niyakholwa na? Sisenabo abathathu namanje na ibani nokukholwa kuNkulunkulu ningangabazi kholwani nje niyakholwa ukuthi kukhona ugcobo lulapha manje na amen ningangabazi kholwani ngizobeka izandla phezu kwakho futhi ukholwe uzokholwa kanye nami na egameni likaJesu Kristu lomfowethu makaphiliswe amen. Yiba nokukholwa manje ungangabazi. Umzuzwana nje kunento ethize eyenzekile emumva khona lapho ezethameleni futhi angiwazanga ukuyibona isemumva ngqo phakathi lapha ngicabanga ukuthi icashile kimi khona manje nansi ngiyibona esithunzini indoda futhi iphethwe ukwethuka inomfana onesithuthwane. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho mnumzane uyakholwa na nakho-ke kulungile beka isandla sakho phezu kwalo mfana lapho futhi uzolunga amen. Ayidunyiswe inkosi.
Are you believing? That devil thought he could hide from that.
Uyakholwa na lo develi ubecabanga ukuthi ubengacasha kulokho kodwa wehlulekile kukho. Uyakholwa na leyo nto isalokhu ihamba ndawo ndawo. Oh hey, ngomusa nokukhathalela. Kunomunye onesithuthwane ndawo ndawo ya nakho khona lapha. Uyakholwa na yiba nokukholwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi na ungabuyela e-Ohio usinde mnumzane Nelson T. Grant lelo igama lakho. Uma uzokholwa lezo zinto zizokuyeka futhi zingabe zisakukhathaza neze. Angaze ngiyibone indoda empilweni yami, angazi lutho ngayo. Ngeke wakufihla manje, umoya ongcwele ulapha. Azikhothamisa amakhanda ethu nje futhi sinike udumo kuNkulunkulu. Nkosi Jesu, siyakubonga. Unguye izolo namuhla naphakade. Umusa wakho awehluleki neze, Nkosi. Uyiwo ngaso sonke isikhathi. Ngikhulekela ukuthi isihawu sakho esikhulu nobubele uzophumula phezu kwabantu. Wakhathalela ngokwenele, Nkosi, ukuba uze futhi uziqinisekise. UnguNkulunkulu, ungongcwele omkhulu, umoya ongcwele omkhulu. Manje kwangathi laba bantu bangakholwa, Nkosi, njengoba bedlule lapha, nabo bonke baphiliswe njengoba ugcobo lwakho lulapha. Ngizibeka mina ugcobo kuwo onke lamaduku. Ngiyakhuleka, Nkosi, ukuthi uzosipha lezicelo, Baba, siphe khona, Nkosi, kanye kanye lapha ezethamelini. Futhi kwangathi wonke umuntu osebukholeni bobuNkulunkulu angakhathalela ngokwenele manje ukuba akholwe ukuthi wakhathalela ngokwenele ukuvuka ngosuku lokugcina phakathi kwabantu bakho nokufakazisa. Ungeke wabaphilisa, Nkosi, ungeke wenza osuvele ukwenzile, usuvele ubaphilisile. Nalena niyona nto kuphela engenziwa ukubenza bakholwe. Futhi ukhathalela ngokwenele nakuba njengokuningi ukungakholwa esidinga esidiyazela sendlule kukho. Usalokhu ukhathalela ngokwenele ukuzikhombisa uphila futhi wavuka wabafileyo phakathi kwethu. Kwangathi singaphonsa izinkathazo zethu kuwe nawo wonke umuntu ebukholeni bobuNkulunkulu aphiliswe kokubili okomphefumulo wabona umzimba ngegama likaJesu Kristu. Amen. Kulungile, wozani ngqo nedlule ngapha abantu abeze ngonga kulokhu. Kulungile, uBhili uzobabiza isigaba ngesigaba. Ninga manje asingabe sisakhuluma ugcobo luphezu kwami, nyabo. Ngifuna ukubeka izandla phezu kwakhe ngenkathi lokhu uselapha, nyabo. Ngeke ngama kulokho kubona ukufihlakele. Uma ngenza bangaki olapha ozo khulekelwa phakamisa isandla sakho cishe amaphesenti angamashumi ayisikhombisa niyabo khona manje sekuyimizuzu eyishumi kube elokuqala inkonzo yobhaphathizo iza emva kwalokhu ngingeke ngakwenza kodwa ningakholwa uma ekhathalela ngokwanele ukuba azikhombise benifanele nikhathalele ngokwanele ukuba nikholwe kunjalo na kulungile akuthi izethameli zonke zikhuleke futhi uBhili noma umfowethu Neville oyedwa uzosebenzisa lezi uzosebenzisa le microphone asigcine amakhanda ethu egotheme futhi sikhuleke besadlula ngomugqa manje ngizonikhulekela nonke manje ngibeke izandla phezu kwenu futhi ngicele ukuthi konke enikhwelwe yikho kokubi kuzodlula kini njengoba nedlula phansi kwale ndawana egcotshiwe njengamanje uma ngidingeka ngikubeke kanjalo ugqobo lusemumva lapho ngokufanayo njengoba lukhona lapha kodwa ngikwenzela ukukholwa kwenu ngisho lokho wonke umuntu akakhuleke manje egameni lika Jesu Christu lomfana omncane akaphiliswe amen uNkulunkulu egameni lika Jesu Christu umfo wethu akaphiliswe egameni lika Jesu Christu ngilalela umyalo wakho Nkosi wathi lesibonakaliso siyakulandela amakholwa omabili uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda egameni lika Jesu ngenza nje lokho egameni lika Jesu Christu ngibeka izandla phezu kwalomfo wethu amen egameni lika Jesu Christu ngibeka izandla phezu komfo wethu ngokuphiliswa kwakhe amen uyakukhathalela tate ngiyakhathalela ukubeka izandla ukhathalela ngokwenele ukukholwa na amen egameni lika Jesu Christu ngakube njalo ukuthi utate wethu uzophiliswa egameni lika Jesu Christu umfowethu akaphilise egameni lika Jesu Christu umfowethu akaphilise egameni lika Jesu Christu dewethu akaphilise egameni lika Jesu Christu umfowethu akaphilise egameni lika Jesu Christu umfowethu akaphilise egameni lika Jesu Christu dewethu akaphilise egameni lika Jesu Christu umfowethu akaphilise egameni lika Jesu Christu umfowethu akaphilise egameni lika Jesu Christu umfowethu akaphiliswe egameni lika Jesu Christu dadewethu akaphiliswe egameni lika Jesu philisa lona udadewethu Nkosi egameni lika Jesu philisa lona udadewethu egameni lika Jesu philisa umfowethu egameni lika Jesu Christu philisa lona udadewethu egameni lika Jesu Christu philisa udadewethu egameni lika Jesu Christu philisa udadewethu egameni lenkosi uJesu Kristu philisa udadewethu mfowethu uyakhathalela uyakwenza na egameni likaJesu philisa wonke umuntu emkhulekweni manje wonke umuntu akakhuleke lona abantu bakini beza bedlula egameni likaJesu philisa udadewethu egameni likaJesu philisa lona umfowethu amen egameni likaJesu Kristu philisa lona umfowethu egameni likaJesu Kristu philisa udadewethu egameni likaJesu Kristu philisa udadewethu egameni likaJesu Kristu philisa udadewethu egameni likaJesu philisa udadewethu egameni likaJesu Kristu philisa lona udadewethu egameni likaJesu Kristu philisa lona udadewethu Nkosi egameni likaJesu philisa lona udadewethu egameni likaJesu Kristu philisa lona udadewethu mfowethu philisa lona udadewethu philisa lona udadewethu Nkosi philisa lona udadewethu mkhuleka egameni likaJesu philisa udadewethu baba egameni likaJesu philisa udadewethu egameni likaJesu Tate uyakhathalela uyakwenza na egameni likaJesu yemukela ukuphiliswa kwakho egameni likaJesu yemukela ukuphiliswa kwakho Tate egameni likaJesu yemukela ukuphiliswa kwakho egameni likaJesu Kristu yemukela ukuphiliswa kwakho egameni likaJesu Kristu philisa lona udadewethu philisa lona udadewethu baba egameni likaJesu philisa lona umfowethu egameni likaJesu philisa lona udadewethu egameni likaJesu philisa udadewethu egameni likaJesu philisa umfowethu Nkosi egameni likaJesu Kristu philisa udadewethu baba egameni likaJesu philisa lona umfowethu egameni likaJesu. Philisa utadewethu egameni likaJesu. Philisa utadewethu egameni likaJesu. Philisa umfana omncane egameni likaJesu. Philisa umfowethu Christ eNkosi egameni likaJesu. Philisa lona utadewethu egameni likaJesu. Philisa lona utadewethu egameni likaJesu Christu. Maphilise baba egameni likaJesu Christu. Amen. uNkulunkulu akubusise mfowethu umntwana wakho lowo na awu bengingakwazi iNkosi kubusise mfowethu philisa lona umfowethu egameni likaJesu philisa lona udadewethu baba egameni likaJesu philisa lona udadewethu egameni likaJesu philisa lona umfowethu egameni likaJesu philisa lona udadewethu egameni likaJesu Kristu philisa lona umfowethu Nkosi egameni likaJesu Kristu philisa lona udadewethu egameni likaJesu Kristu philisa lona umfowethu egameni likaJesu baphilise baba egameni likaJesu Nginikela umkhuleko wami oqotho ngamunye khathalelani manje uJesu uyakhathalela uJesu wathumela umlayezo uJesu wathumela umoya wakhe uJesu wathumela izwi lakhe uJesu wathumela inceku yakhe sonke siyakhathalela manje niyakhathalela na uma nikhathalela ukholweni kuvumeni ngobuqotho kuzokwenziwa
God, in the name of Jesus Christ, heal this father. Grant. In the name of Jesus Christ, heal this. In Jesus' name, heal this master. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this mother ever. God, our sister, here in the chair, I pray that you heal her and her well, woman, in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister.
Give me one of them, just
Come with all sincerity. Don't doubt nothing. Just believe it. Everybody praying. Now, this is our people passing here, God's children. Believe. Heal our little sister's mother. Heal my precious mother, Lord. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name, heal this mother. In the name of Jesus, heal this mother. In Jesus' name, heal this mother. Grant them any soul.
Thank you.
Hallelujah. Lord, I
That's the way to receive it, brother. Now, for that, the Lord has done it. Praise the Lord. Hallelujah. You see it, that child, isn't it? Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out. Oh, God, here's me. I pray for her. She's standing here for healing. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this now. Her sister's standing in her place, Lord. Grant, oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this, my precious brother, and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father, in the name of Jesus Christ.
Amen.
In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh, God, in the name of Jesus Christ, heal this, our God, heal this.
Jesus Christ, God.
Your God, Sister Cindy, let the grace of the Most High God, the way she's waiting this hour, the time where she can cast it down and be sore.
Hallelujah. Jesus, wonderful.
God, Brother Hunter, God, this open door. Cut him out of the gospel. Keep him well, grant him his future. God, get my sister, get all the other names of that kidney infection, bladder infection, lung down. God, thank you for the power of the better thing. We're sincere in this world, Mother of Israel. Isn't it right on the seventh day she should be the God for her children, oh God, and they're wandering, and many of them are sick, and that girl is sick and having this treatment. And oh God, I pray that you'll grant through Jesus Christ. So thankful for Brother Tom, Lord, and pray that you'll be
Hallelujah. Hallelujah.
There's a man down here in Lisa. You want to pray for you? Lord Jesus.
He careth for you. He careth. Through sunshine or shadow, He careth for you. He careth.
Iphonse nje izinkathazo zenu kuyeke.
Sunshine or shadow, He careth for you.
Niamkata yena, niyalikatalela izwi lakhe na. Amen. Inkosi nibusise. Asikothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje. Ngikholwa ukuthi ngiziphendulile lezi zicelo. Ngiziphendulile izicelo. Angiziphendulanga yini nonke. Esikhashaneni esedlule, ngenze isiphosiso esincane emhlanganweni, ngiqinisekile omunye usiqaphelile, nenkosi ngikhombisile nje manje ndawo ndawo, ngisho into ethize ephambene nomunye, ngenkathi ngisholo omunye umuntu, angimboni umuntu ukuthi bekukuphi, kodwa bekungomunye engibeke isiphosiso phezu kwabo, singesomunye umuntu, futhi ngibebeza bedlula ngokukhulu ukushesha. Futhi bengingaqapheli futhi angizange yebo bekuyikho sengiyabona manje ilona wesilisa nowesifazane behlezi khona lapha uma ngingaphosisi ngibaxhawulile izolo ebusuku egumbini lehotela labashayeli abahamba ngezimoto noma into ethize enye egcekeni lasehotela labashayeli abahamba ngezimoto enhle lapha eJefferson Villa ngisho into ethize kwesilisa ngakubiza ngodade esikhundleni somfowethu ngenkathi wedlula ukuqaphelile lokho na bengikuqondise kumkakho manje ubone inkathazo isikhathi esithize inkathazo ezibilini isikhathi eside ungowase-Illinois nkosikazi Mongland kunjalo lelo igama lakho manje uyazi bengingakwazi kodwa ususekuxhumaneni ngqo manje ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi kuzoba khona ukususwa nya kube ngokwejwayelekile nje njengoba kwakulokhu kunjalo uma uzokholwa ukuze ubone lokho ngaso sonke isikhathi manje into kuphela engiyaziyo izolo ebusuku ngiyakhumbula ngicabanga owesilisa bengicabanga ukuthi ube nezinwele ezikahle kakhulu embambatha izinwele zakhe phakathi nendawo lona wesilisa osekhanda limpunga ehlezi lapha kwenzekile nje ngabuka futhi bekukhona lokho kukhanya ngqo kuzungeze ngaphezu kwabo kanjalo futhi yilokho okube yikho ngase ke ngibona umbono uvela angibazi ukuthi bebengobani nalutho ngakho inyenekazi belithekekelele lapho izolo ebusuku ngathi uze emhlanganweni na lathi yebo kodwa umusa kaNkulunkulu wabuye wakudonsa ngqo futhi bekuyilowo ke ugaphelile emgqini womkhuleko mfowethu ukuthi into ethize ishiwe ewelele ngaphesheya na bekungokukadade esikhundleni sokwakho lokho bekuqinisile kwaya kudade lapho manje ukuze ukwazi lokho ngalowo mugqa womkhuleko leyo ngelosi yenkosi ibilapho bekungabizwa kodwa njengoba ubiza kuqeda amandla kuqeda amandla kuqeda amandla uyabo ngakho uyakukhathalela futhi ngiyakukhathalela bengiyoqhubeka nje abane noma abahlanu ngaphezulu kwasekuthi-ke into yokuqala uyazi ubhili ubelapha engikhipha epulpiti kodwa ngicabange ukuthi uma ngempela ngihlale lapha nani nonke yonke le minyaka futhi macala onke nasesizweni sonke niyazi ngiyanithanda o nginithanda ngisengathi beningabantwana bami uqobo futhi ningabantwana bami evangelini nginizale kuniye kuKristu ngevangeli futhi manje ngicabanga lezi lesicelo nokunye nokunye lapha ngisiphendulile manje ngiyakuthanda futhi ngicabangile uma bengihambile futhi ngabeka izandla phezu kwakho futhi wabona ukuthi umoya ongcwele ubuwenza lokho kwasekuthi-ke amathizithizi aqala emhlanganweni ngasemgqini kanjalo ngakugeja ngidlula ngokushesha kakhulu futhi ngamemezela isibusiso sisodwa komunye kwasekuthi-ke umoya ongcwele uphenduka ujika ngqo emva kokuba umhlangano usuphelile bese ukubuyisa ngqo futhi niyabo awuboni uyakhathalela manje uyakhathalela na ukhathalela ngokwenele ukuba uthi kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke kunento ethize enhliziyweni yami engitshela ukuthi izinkathazo zami seziphelile sengingisindile ngizosinda uyakukholwa na phakamisa izandla zakho ngiyakukholwa lokho uNkulunkulu akubusise
through sunshine or shadow he cares
leli nje yiti lelikhulukazi lothandwa silicule futhi siqhawulane senginitalise isikhathi eside kakhulu kulokhu kusa sengingize umelosi wami akashumayeli isikhathi eside njengoba ngenza uzozama ukunilethela umlayezo kulobu suku futhi sizonazisa mayelana nokuthi ngabe izoba khona yini inkonzo yangesonto elizayo phansi kwaleso sihloko uma ngingakwenzi kuzoba nezinkonzo ngokufanayo njengakho nina nonke inkosi inibusise nonke ngicabanga ukuthi kunenkonzo yombhaphathizo ephumayo khona manje ngakho uma nje nizosukuma umzuzwana nje ukuba sikhishwe asiculelele futhi niphose izinkathazo zenu phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela futhi manje uma nimkhathalela asithi nkosi ngenkathi nenza lokhu nenza lesi sitatimende nkosi ngiyazi uyangikhathalela futhi ngiphakamisa izandla zami ngiyakukhathalela futhi asiphakamise izandla zethu manje kulidili lothando lokuphana njengoba sicula manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu sithi ubumnandi benkosi yami aniluzwa uthando lwakhe lunidonsela phezulu ngqo nisondele kuye na janini futhi nkosi ngiyakuthanda ngiyakuthanda uyangikhathalela nkosi wakhathalela kakhulu kwaze kwathi ngiseyisoni wangifela walinyazwa ngeziphambeko zami ngemivimbo yakho ngiphilisiwe mina
He careth for you through sunshine or shadow.
Gukubuleni nje lokho manje njengoba nikhothamisa amakhanda enu ngizocela umfowethu Edward ngapha uma ezosikhipha ngezwi lomkhuleko kodwa kuqala azihamishe lelo futhi. kumbulani libalele noma limathunzi usaloku ekatalela wakatalela ni akatalela na tanini yebo nkosi ngiyethembisa ngiyakatalela ngiyakubeka khona manje usukela lapha kuqhubeke ngiyakatalela ngikatalela ubufakazi bami yani katalela mfowethu Edwards.